Asibe silokhu simile umzuzwana nje sisafunda izwi lenkosi. Wena obungathanda ukuvula ukufundwa kombhalo kulobusuku, vula kuMathewu 12 kuqale ngevesi le-38. Kwasekuphendula abathile kubabhali nabafarisi bathi, "Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe." Kepha waphendula wathi kubo, "Isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asikunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti. Ngokuba njengalokho uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjeni bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadoda aseNineve ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nesi sizukulwane asilahle ngokuba aphenduke ngokushumayela kukaJona. Futhi bhekani, kukhona lapha omkhulu kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane isilahle ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Futhi bhekani, lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni." Asikhothamise amakhanda ethu, namakhanda ethu nezinhliziyo kukhotheme ebukhoneni bakhe. Ngabe sikhona isicelo phakathi lapha kulo busuku ongathanda ukuba ukhunjulwe emkhulekweni na? Uma kunjalo, vele nje uphakamise izandla zakho futhi ubonakalise ngalokho. Nkulunkulu, yizwe isicelo sami manje, khulekani buthule sisaya emkhulekweni. Baba wethu wasezulwini, sikuthatha lokhu njengezinye zezinhlanhla ezinhle kunazo zonke esinazo ngakulolu hlangothi lwenkazimulo, ngokuhlangana ekubuthaneni kwabantu abakholelwa kuwe, ukuthi kulapho esingabheka khona ubukhona bakho, ngoba kuhambisana nesithembiso sakho. Wena wathi, "Lapho kubuthene ababili noma abathathu ngegama lami, lapho ngiphakathi." Futhi uma bengavumelana phezu kwanoma yiphi into ethize, futhi bacele bayokwemukela. Nkosi, into enkulu kunazo zonke ebesingavumelana phezu kwayo kulo busuku ukuthi nje uzohlangana nathi ukuze sibheke ubukhona bakho, sibuzwe emimoyeni yethu, futhi sazi ukuthi wena ulapha. Futhi ebukhoneni bakho siyezwa ukuthi singazithulula izinhliziyo zethu ngomthandazo. Futhi njengoba sizindla ngawe, kwangathi singawuzwa lomuzwa omkhulu wempendulo imikhuleko yethu, njengoba sicela manje egameni likaJesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi. Ngifuna ukuthatha indaba iNkosi Thanda nomunye umbhalo engubhale ngawukhiphela lapha okwemizuzwana embalwa nje ngaphambi kokuba siye emkhulekweni wabagulayo, phezu kwendaba ethi, "Lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni manje." Siyathola ekuqaleni kwethu kombhalo kulo busuku, lapho indikimba yethu itholakala khona, ukuthi uJesu wayephendulana nabafarisi, wayebasola ngenxa yokuthi babengamqondanga. Umuntu osiyazi bezenkolo ababekade beqeqeshiwe bebheke phambili esikhathini sokubonakala kwakhe, kwasekuthi-ke ngenkathi esefika abamqondanga, futhi babembize ngokuthi udevili. Bathi inkonzo ayenayo ayengekadeveli, ngoba wayekwazi ukwehlulela imicabango eyayisezinhliziyweni zabo. Futhi ngalokhu babemcabanga engolunye uhlobo lwenyanga mthakathi, noma omunye njengombhuli. Futhi noma ubani uyazi ukuthi lokho yimimoya emibi. Bese kuthi-ke ukubiza umsebenzi kaNkulunkulu ngokuthi umoya omubi kwakuyinhlamba. Futhi wayebatshelile ukuthi wayezobathethelela ngakho, ngoba umoya ongcwele ongakafiki ukuthambisa izinhliziyo zabo nokubenza esimweni ukuze bakwazi ukuqonda uNkulunkulu. Babe izinhliziyo zabo yayikude noNkulunkulu. Ababekwazi kuphela kwakuyisayensi ezenkolo ebandayo yomthetho wabo, futhi babengakawemukeli umoya ongcwele. Kodwa wathi nxa umoya ongcwele esefikile futhi enza into efanayo, ukukhuluma ngokumelana nalowo akuthethelelwa neze kulelizwe nazwe elizayo. futhi bengicabanga njengoba bengifunda lokhu kulentambama futhi izindla ngakho ngokuthi babe omunye wabo lapha ufika kuye ngendlela yokujikeleza futhi bamcela bathi mfundisi sithanda ukubona isibonakaliso esivela kuwe. Amanye amazwi amaJuda njalo ayefundiswa ukuba akholwe izibonakaliso. AmaJuda afuna izibonakaliso njalo namaGreki ukuhlakanipha. Futhi sithola ukuthi lamaJuda lalethembele esibonakalisweni. Manje ubufakazi obunje impela ngokumelana nalomfarisi ukuthi yena uthatheka ngokuthi wazi imibhalo ukuthi isibonakaliso sikaMesiya uJesu wayesevele esesenzile namehlo akhe ayenze eminyama kakhulu ngangokuthi akakwazisanga. UJesu wayemnike isibonakaliso seqiniso sobuMesiya sangokombhalo esethenjiswa embhalweni. Kodwa wayebheke olunye uhlobo oluthize lwesibonakaliso. Futhi lokho kumi kuyiqiniso kanjani pho ngabafundisi banamhlanje nabantu banamhlanje. Bangabona into ethize eqinini futhi isembhalweni ethenjiswe nguNkulunkulu yosuku. Nase kuthi ke bangakubona lokho kodwa nokho babheke phambili entweni ethize bafuna ukubona enye into futhi bengathathi isibonakaliso sesikhathi. Wake wabatshela wathi niyakwazi ukuchaza isimo sezulu uma ligugubele libhejile. Niyothi uma ligugubele futhi libhejile kusasa liza kuphendula kanjalo njalo. Kodwa wathi niyakwazi ukuchaza izibonakaliso esimweni sezulu kodwa izibonakaliso zesikhathi aniziqondi. Ukuba ngempela umbhalo wawushilo ukuthi lo Mesiya wayezoba ngumprofethi. Siyazi ukuthi indlela kaNkulunkulu yokwenza izinto njalo yayengokuthumela umprofethi ukuqinisekisa umlayezo wakhe. Ayikaze yehluleke neze, ayisoze yehluleka neze. UNkulunkulu angayiguqula indlela yakhe lokho isinqumo sakhe sokuqala esiyikho sifanele sihlale njalo singaleyo ndlela. Akushoyo kuyiqinise. UNkulunkulu akazange asebenze ngamaqembu amakhulu uhlala njalo esebenze ngomuntu ngamunye. Ubakhiphe kanjalo ke abantu babezizwe begama lakhe. Umuntu ngamunye nje oyedwa lapha nalapho ngegama lakhe usebenza ngomuntu ngamunye hayi ngamaqembu. Futhi sithola ukuthi isizathu sokuba bakukholwa lokhu ukuthi umprofethi ufanele abe ngufakazi kaNkulunkulu okhonjiweyo. Ngoba uma esho into noma yini futhi ifezeke waphinde wayisho futhi ifezeke futhi noma yini ayisho uNkulunkulu wayiqinisekisa ukuthi iqinisile wayesethi ke mzweni ngokuba nginaye. Manje sithola ukuthi uMose ababezisho ukuthi bakholelwa kuye wayebatshelile ukuthi inkosi uNkulunkulu wenu yakunivusela umprofethi onjengami kuye abantu bafanele beze. Nawo wonke lo ongamkholwanga lo mprofethi uyakunqonywa kubantu. Siyathola ukuthi lokho kuqinisile. Weza kwabakhe uqobo abakhe uqobo bamamukelanga kodwa abaningi abamamukela labo wabapha amandla wabanika amandla ukuba babe ngamadodana kaNkulunkulu. Ukuthi sibathola kanjani labo bafarisi bebuka ngo nabasadusi kukho impela isithembiso sikaNkulunkulu esathi yokwenza futhi babe lapho besalokhu befuna sibonakalise. Bengazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso seqiniso sikaMesiya ayezosinikeza. UPhilip waqonda ngenkathi emtshela lapho ayekhona ngakuthangi. Waqonda ukuthi lo kwakungumesiya wathi wena nguKristu futhi uyinkosi ka-Israyeli. Futhi ngakho wakwazisa lokho ngoba wanikelwa kulokho. Wanikelwa uJesu wathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi. Nakho konke ubaba angiphe khona kuyakuza kimi. Akunandaba ukuthi sizama kangakanani ukungena nganoma yiphi enye indlela kufanele kube nguNkulunkulu. Akuye ngothandayo noma ogijimayo nguNkulunkulu obonisa umusa. UNkulunkulu nguye owenza ukukhetha, aningikhethanga kwasho uJesu ngani khetha. Futhi manje sithole ukuthi umpiki Kristu ngosuku lokugcina uyodukisa wonke lowo owakhile emhlabeni abamagama abo engalotshwanga encwadini yokuphila yewundu kusukela ekusekelweni kwezwe. Igama lakho lafakwa encwadini kaNkulunkulu ngaphambi kokuba kuhlatshwe iwundlu. Ngenkathi kwendlalwa uhlelo lwakhe yonke into wena waziswa kulolo hlelo ngoba unokuphila okuphakade. Igama okuphakade akuzange kuqale kanjalo futhi ngeke kwaphela futhi wena kuyingxenye yokucabanga kaNkulunkulu ngaphambi nje kokuba kuze kudalwe izwe. Ileyo ndlela kuphela ongaba nayo nokuphila okuphakade. Naloko kuphila ukuthi wayecabanga ngawe ukuwe manje. Ayikho indlela yokukwehlukanisa kuphakathi lapho ukuba kuhlale. Aphelani manje laba bafarisi noko bengabafundisi beBhayibheli izifundiso ezikhulukazi besayensi ezenkolo futhi bayitaditsha incwadi imini nobusuku behluleka ukubona leso sibonakaliso sikaMesiya futhi bezama ukumcela isibonakaliso. Ukuze ngiqhube into ukunazisa ukuthi uNkulunkulu njalo unikeze isibonakaliso ngoba ungaphezulu kwemvelo usebenzana njalo nabantu ngezibonakaliso izibonakaliso zakombhalo. Ngiyacabanga ukudala ngenkathi beno nombuzo omunye wayephupha iphupho futhi wangekho ngekho umprofeti lapho babemthatha bamethisele ethempelini lapho ababenalokho ababekubiza ngeurimi tumimi. Nina bafundisi beBhayibheli niyaqonda ukuthi ngisho ukuthini kwakuyisivikelo sesifuba esasifakwa ngu-Aaron esasinamatshe ayishumi nambili ayemele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Babesilengisa leso esixotsheni. Bese kuthi ke uma lomprofeti noma lomphuphi kumbe noma ngabe kwakuyini asho imibono yakhe noma iphupho lakhe kungakhathaleki ukuthi lalibonakala liqiniseka kangakanani. Uma lezo zinkanyiso ezingaphezulu kwemvelo zingazange zibaneke zenza iurimi tumimi kuleso sivikelo sesifuba bakwenqatshwa uNkulunkulu wayekwenqaba. Ufanele zibe isibonakaliso esingaphezulu kwemvelo esivela kuNkulunkulu ukuqinisekisa. Akulandaba ukuthi kuqinise kangakanani ukuthi kwakujule kangakanani esayensini yezenkolo ukuthi kwakuzwakala kukukhulu kangakanani kusalokhu uma isibonakaliso sikaNkulunkulu singakuqinisekisanga kwakungenjalo kumJuda. Manje iTestamente elidala isivikelo sika-Aaron saqedwa nesivumelwano esidala. Kodwa esivumelwaneni esisha uNkulunkulu salokhu ehlezi nayo iurimi tumimi. Ngokuthi uma umprofeti umphuphi usiyazi wezenkolo kumbe noma ngabe yini ekhuluma into ephambene nezwi noNkulunkulu ngayenaneli ngezwi ngiyoyishiya kanjalo ngokuba liyiurimi tumimi kaNkulunkulu. Futhi ngilikholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi yizwi likaNkulunkulu. NoNkulunkulu yizwi lakhe uqobo ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu. Nguyena izolo namuhla naphakade. Unguye namanje uNkulunkulu akadingi mhumushi. Siyakuhumusha sithi lokhu yilokho nalokhu yilokho kanjalo njalo. UNkulunkulu akadingi mhumushi, ungumhumushi wakhe yena. UNkulunkulu akadingi sihumushe izwi lakhe. IBhayibheli lilotshiwe futhi lathi alihunyushwa ngasese. UNkulunkulu wathi ekuqaleni makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya lokho ukuhunyushwa kwakhe. UNkulunkulu wathi intombi iyokhulelwa futhi yakhulelwa lokho ukuhunyushwa kwakhe. Akudingi muntu kuba ahumushe. UNkulunkulu wathi ngalolu suku lezi zinto ziyokwenzeka futhi ziyenzeka, akudingi kuhunyushwa. UNkulunkulu enza ukuhumusha kwakhe yena kuyenzeka. Akunandaba ukuthi sizama kangakanani ukulisonta futhi sithi alisho khona lokhu futhi alisho khona lokho, lisho khona impela noNkulunkulu ongumhumushi wakhe yena. Uyaliqinisa izwi lakhe nalokho ngokuhunyushwa kwalo ngoba liyafezeka. Manje sithole laba abafo lapho kuMathewu isahluko seshumi nambili ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili kuya kwelamashumi amane futhi babembuza, mfundisi sithanda ukubona isibonakaliso esivela kuwe. Futhi wayebathethisa ngoba babengamkholwanga futhi babebize wona impela umoya owawuphezu kwakhe ngokuthi umoya omubi ekungakholweni kwabo ngenxa yokuthi abakwazanga ukumkhomba phakathi kwabafundisi babo basesontweni. Abakwazanga ukukhomba okwakhe lapho evela khona. Babengazi ukuthi uvele kusiphi isikole noma kumbe wayengumfarisi noma umsadusi. Futhi wayezama njalo njalo ukudilize izikhungo zabo zesayensi ezenkolo futhi ebabiza ngesigejane sezinyoka. Futhi ngani abakwazanga ukumkhomba noma kuphi. futhi ngakho wayevela phi lo muntu na asazi ukuthi uvela ngapi futhi abasikondanga sona impela sibonakalisa ukuthi wayengumesiya wayelapha manje njengalowo wesifazane omncane emthonjeni sakhuluma ngakho ngobusuku bakuthangi wawuqonda futhi wamenzela into ethize nalabo abakuqondayo babembeki kaNkulunkulu eyayizobizwa ngalolo suku uNkulunkulu futhi njalo ngazo zonke izikhathi ubehlala njalo enikeza izipho zokomoya kubantu bakhe ukhonjwe kanjalo-ke futhi waziwa ngezipho zokomoya futhi uma uNkulunkulu ethumela isipho sokomoya kubantu bakhe naleso sipho sokomoya siyenqadwa khona-ke labo bantu uhamba angene ebumnyameni benxushunxushu ngaso sonke isikhathi iminyaka uma uNkulunkulu ethumela into ethize kubantu isipho futhi bayasala labo bantu wenqatshwa nguNkulunkulu ngoba kwenqatshwa isihawu sikaNkulunkulu oh bekuyophepha kanjani pho kulo busuku bekuyoba kukhulu kakhulu kangakanani kunayo yonke imipheme yamabhumu nanazo zonke izindawo ebesingacabanga ngazo uma lesi sizwe esibizwa ngesizwe samakristu besingemukela isipho sikankulunkulu esinikwe sona umoya ongcwele omkhulu uthululiwe kulezi zinsuku zokugcina nokuthi bekunganjani uma lesi sizwe besingemukela leso bekuyophepha kakhulu kunanoma yini abebengangena kuyo kodwa basala ngakho akusekho okusele kodwa inxoshunxushu nokwahlulelwa yonke iminyaka wanikeza lezi zipho zokomoya ezinkulu futhi qaphelani njalo ukufika kwesipho sokomoya isipho seqiniso ngifuna ukukhuluma ngobunye ubusuku ngokuthi iphimbo lesipho kodwa uma inkosi ithanda kodwa njalo lezi zipho ngokwejwayelekile zimenyezelwa ngabaprofeti bese kuthi-ke uma ubona umprofeti esukuma enkundleni lokho kukhombisa ukuthi ukwahlulelwa sekuseduzane manje kuyisibonakalisi uma ubona umprofeti kaNkulunkulu okhonjiweyo esukuma enkundleni ngezinsuku zikaJeremiya ngezinsuku zikaDanyeli ngezinsuku zikaJohane umbhaphathizi ngezinsuku zenkosi uJesu futhi kwehle njalo uma umprofeti esukuma enkundleni kuyisikhathi ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma izwi lakhe izizwe ziyalenqaba bese kuthi-ke kungena inxushunxushu yileyo ndlela okwakungayo ekuguqukeni kweminyaka yebandla njalo ngenkathi umlayezo wenqatshwa noNkulunkulu enikeza lezi ziphiwo nemilayezo kubantu futhi bazala manje-ke akusekho okusele kepha ukwahlulelwa uNkulunkulu ulungile akazukuthumela ukwahlulela ngaphambi kokuba anikeze isihawu nesihawu sishiwo singakenzeki nokuthi siyofika kanjani kodwa abantu wejwayelekile uqoveke kakhulu nasezingqondweni zabo namaningi amacebo ehlukene enziwe ngabantu sebeze abaliqondi futhi yileyo ndlela okwenzeka ngayo njalo manje sithole ukuthi wabatshela ukuthi isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna izibonakaliso kuwangaki ongakholwa ethathe ithuba lalokhu mayelana nezibonakaliso zakombhalo futhi abakukholwa uNkulunkulu njalo ukhuluma ngezibonakaliso ubekwenza njalonjalo uyohlala ekwenza njalonjalo ngoba nje uma kusekhona izwe uyobe elokhu ekhuluma ngezibonakaliso zikamoya kusho kungakwenzeki ukuthi ziyofika manje amaningi amakholo ayakuthatha lokho ngenkathi ethi esibi noma isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna izibonakaliso phikisisani wayekhuluma ngesiprofetho esikabili lapha wayebatshelwa futhi ukuthi babe yisizukulwane esibi nesiphingayo futhi ebatshele ukuthi noma yisiphi isizukulwane esibi nesiphingayo naleso esizayo siyokwemukela isibonakaliso kaphelani wathi isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna izibonakaliso futhi akuyikubakho sibonakaliso esinikwa sona kodwa isibonakaliso sikajona ngokuba njengokuba uJona wayesesiswini somkhomo ezinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo indodana yomuntu ifanele ibe sebuthunjini bomhlaba ezinsuku ezintathu nobusuku obuthathu wayethini lapha na wayesho ukuthi isizukulwane esibi nesiphingayo siyokwemukela isibonakaliso sokuvuka
Uti imupi omunye unyaka esike saze safika kuwo unayimupi omunye kunalo esinawo khona manje kwese ngaba uKristu esibi esiphendukezelwe isizukulwane esiphingayo na futhi bonke bemukele isibonakaliso esibonakaliso sokuvuka ukuthi uJesu Kristu uyaphila kulo busuku njengoba nje impela wayelokhu enjalo uvukile kwabafileyo umenza onguye izolo namuhla naphakade isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso futhi bayosithola nesibonakaliso sizoba isibonakaliso sokuvuka manje kusobala wayekhuluma kubo ngokuthi wayezovuka kwabafileyo izikhathi eziningi umbhalo unakho kwejwayelekile noma incazelo yawo ekabili njengakuMathewu esithathu kwathi ukuze kugcwaliseke okwashiwo yinkosi ngomprofethi ethi ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe manje uma uthathisela lokho emuva ukuHoseya futhi wethembisa ukuthi wayibiza indodana kaNkulunkulu iphume eGibhithe okwabe kungu-Israyeli uJakobo wayeyindodana kaNkulunkulu futhi wayibiza iphume eGibhithe yilapho inkomba ekuyisa khona kodwa futhi uKristu wayeyindodana yakhe enkulu kunaleyo futhi wayibiza iphume u-Israyeli engumfanekiso futhi ngakho lowo ngumfanekiso wenqaba uKristu kuleso sizukulwane lona ngumfanekiso omkhulu kunawo ngokuba leso sizukulwane senqaba ukuvuka sasixolele kodwa lesi sizukulwane esihlekisa ngomoya ongcwele asixoleleki simkhulu lowo onqaba umoya ongcwele kunalowo onqaba uJesu Kristu ngezinsuku zenyama yakhe emhlabeni uJesu washo njalo nikhuluma okumelene nendodana yomuntu ngenkathi bethi wayengumbhuli noma omunye umoya omubi wathi nikhuluma okumelene nendodana yomuntu niyakuthethelelwa khona kodwa noma ngubani okhuluma izwi elilodwa elimelene nomoya ongcwele abasoze bathethelelwa kulelizwe lokho kungukuthi babiza ukusebenza kukamoya ongcwele ngokuthi kungokubi into engcolile uma bebona umsebenzi kaNkulunkulu wenziwa Yebo uJona wayengufakazi wokuvuka njengoba wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku. Abantu abaningi bazama ukugxeka uJona futhi basho ukuthi oh yena wonke umuntu wayenguJona. UJona wayengumprofeti wayehamba entandweni kaNkulunkulu ngqo. Ngenkathi ethatha lo mkhumbi ongesiwona futhi waphuma lapho lokho kwakufanele kwenzeke kufanele kube ngaleyo ndlela ukukhombisa ukuvuka kukaJesu Kristu wayefanele akudlale lokho ngokufanayo nje njengoba uHagari wabekwa ngaphandle ukuze owesifazane okhululekileyo angadli ifa nesigqilakazi lezi zinto zazifanele zenzeke zaziyizithunzi nemifanekiso yezinto ezizayo Manje siyathola uyezake uyehla emva kokukhuluma ngoJona futhi ufika onyakeni kaSolomon. Manje sonke siyazi ukuthi unyaka kaSolomon wawuyisikhathi seminyaka eyinkulungwane cishe impela seTestamente elidala. Kwakuyisikhathi esikhulu kunazo zonke sazo zonke uIsrayeli ake abanazo sasiphansi kokubusa kukaSolomon. Akukho zimpi kuba kukhulunywe ngazo futhi babe nesikhathi esikhulu. uNkulunkulu wapha uSolomon oyindodana kaDavide wamupha isiphiwo sokwahlulela ngokubona okufihlakele futhi manje wayesekwazi ukwahlulela imicabango enhliziyweni yabantu manje ukuthi waye kanjani lo umHebheru lapho wayefanele akuqonde lokho uSolomon wayene nesiphiwo sokwahlulela ngokubona okufihlakeleyo futhi wayekwazi ukwehlulela imicabango enhliziyweni yabo futhi babuthana ngakuSolomon futhi nokho nakho wakumi omkhulu kunoSolomon noSolomon wayeyindodana kaDavide kodwa wayeyindodana encane kaDavide ngenyama noJesu wayeyindodana kaDavide ngenzalo yesithembiso inzalo yobukhosi Futhi lapho ukukhona umkhulu kunoSolomon ebilapho enza into efanayo neyenziwe nguSolomon kuphela emkhulu kunoSolomon futhi bakubiza ngoBelzebule niyakubona lokho kuhumusha kombhalo na akumangalisi aso lokho akwenzayo isizukulwane esibi nesiphingayo siyofuna isibonakaliso futhi bayosithola isibonakaliso sokuvuka nasonyakeni kaSolomon wawukhona imvuselelo enkulu eyayenzeka Ngizothi ukunikeza ngokukubonakalisa ngokukwenza ukuze nomncane akwazi ukukuqonda. Awukhona imvuselelo enkulu eyayiqhubeka ngezinsuku zikaSolomon. uNkulunkulu wapha isiphiwo nesizwe sonke sabuthana ngakuso wonke umuntu uza kuso abekholelwa kuso ngenhliziyo yonke bekungeke yini lokho kube yinto eyisimangaliso uma yayenzeke phakathi kwabantu lobusuku uma yonke imelika bonke abantu abazibiza ngamakristu bebengabuthana ngasesiphiweni sikaNkulunkulu ngalolu izinsuku zokugcina ukuthululwa kwamoya ongcwele phezu kwabantu leso isiphiwo sikaNkulunkulu ngalolu suku lokugcina umoya ongcwele uKristu esimweni sikamoya ulapha nathi manje bekungebe isimangaliso yini uma onke amabandla azisho ukuthi angamakristu abengabuthana ngakulesi siphiwo esikhulu uNkulunkulu asiphe sona na kungani na basiqudluzele kuzo zonke izinhlobo zezifundiso ezigqamileyo nezivumokholo nemibhedesho futhi ngeke washo ukuthi ikuphi okuyikhona khona yona impela indlela abebekwenza ngayo njalo uNkulunkulu wakwethembisa ukuthi kuzoqondiswa enzalweni noma kanjani ngesikhathi sokuphela. Manje qaphelani kulokhu sithola ukuthi bonke babuthana ngakuleso siphiwo esikhulu noIsrayeli wakhakaza sengathi akakaze ngaphambili. Zonke izizwe zamesaba uIsrayeli babesaba ukuza ngabo ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu wayenabo. Futhi ngiyanitshela nikhuluma ngokuvala du ubukhomanisi nakho konke ngithelani iMelika nje ibuyele kuNkulunkulu ibuyele esiphiweni sayo ibuyele kumoya ongcwele nabantu bazoyeka ukumpongoloza ngobukhomanisi sibungene kakhulu ethwini yokhula ngangokuthi ngisho namakhomanisi linezinhlelo zokuphikisana nobukhomanisi kuba athole ukuthi angobani into ifanele ibe ngaleyo ndlela kodwa ake babuye lapha esikhatheni esingeside sedlule eFinland umfowethu Lindsay ngiyakholwa ube lapha izolo ebusuku wayenami ngenkathi kwenzeka umfanyana engangimbonile emolweni lapha wavuswa kwabafileyo lapha ya abaningi benu ngicagele nisenakho kubhalwe eBhayibhelini lenu lapho nginqamula esizweni ngisho ukuthi wayeyobe enjani lapho ayezoba khona kanjalo njalo futhi wavuswa kwabafileyo ngokwezi lenkosi wayekade efe engozini yemoto abaningi benu bayalukhumbula udaba futhi bemi lapho ngenkathi evuswa kwabafileyo ngalobo busuku ngehlela eMS Hall umfowethu Lindsay nami nomfowethu Mo nabaningi bendoda bezama ukufinyelela ezansi eMesuhali lapho batedela izinkulungwane eziningi kakhulu bengidedela ukuba ngikhulume nazo base bezikhipha futhi sikhulume nabanye abaningi emgwaqweni obheke ezansi babe nebanga lezindlu zasidolobheni ezine noma ezinhlanu konke livaleke ngci abantu babese semgwaqweni kusikapa singena siphuma futhi phakathi lapho kwakukade kukhona intombazane encane ihamba ngezinduku zokugugela umlenze owodwa umfishane kunomunye yayikade iphilisiwe nezinto eziningi zazikade zenziwe. Kwasekudla umfana omncane evusiwe kwaya ezindabeni. Abanamculo wokuzibinya nezinto eFinland noma babengenawo ngaleyo nkathi. Kwakukhona izindaba kuphela nezinto okwakunosizo ababenayo emsakazweni. Kutwakuhambe yonke indawo kwaze kwayoshaya phansi eRussia. Uma uhlala eRussia futhi kungamamayela angamashumi amane kusuka ekhaya lakho, indawo yakho yokuzalwa ufanele ube nencwadi eyimvume yokungena ezweni ukukhombisa ibhizinisi lakho. Futhi ikhethini lensimbi lalikhona impela sahamba sehlela ngokulo lapho khona imishini gani wawuhlezi emgwaqeni ngaphandle nje kwaseKuopio. Futhi ngalowo busuku lezi zindaba zazizehlile nemigwaqo yayinqwabelene izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zamaRussia. Lapho kwakukhona lawo masosha amakhomanisi amasosha amaRussia efake lawo makepisi amancane ayindingilizi. Nabafana abayisithupha baseFinland khona impela emva kwaleyo mpi babengakaze bakhule ngokwenele ukuba bake bashefe babengabafana ababe nobuso obuqondile. Befake amabhuzu amadala amakhulu amabhantshi amade amakhulu behamba behla ngomgwaqo nalezi zinkemba ezizinsabule nezinto beqaphile ukuze ngikwazi ukudabula esicuweni ukuba ngingene. Lapha kwakumi lawo maRussia emi lapho ngenkathi ngisondela ashaya indesheni abamba kanjalo nezinyembezi zehla ezihlathini zawo. futhi ngenkathi ngedlula adumelela umasosha asefinland ayesewambambatha emhlane ayesewagona noma yini eyokwenza umrashiya ambambathe umfini iyoxazulula izimpi athi lokhu sizokwemukela unkulunkulu ongavusa abafileyo yileyo indaba kulobusuku mngane impela yilokho owawenza abe awubukhomanisi yingoba abefundisi basesontweni wenzele phansi izwi lankulunkulu bathathe yonke imali futhi abanalutho lokulubuyisela esikhundleni njengedlangala nje kumbe noma yini enye yilokho kungalungile ngezwe manje-ke sithole ukuthi ngezinsuku zikasolomoni bonke babebuthana ngakulesi siphiwo esikhulu usolomoni ayenaso sivele enkosini nabantu babeza behamba zonke izizwe zamesabo u-Israyeli esikhundeni sokuzama ukwenza impi nabo baletha iminikelo yokuthula babengesabi kakhulu kangako indoda yabo babesaba lo unkulunkulu bonke ababesebunyeni naye Oh, kungaba into enjani pho kulesi sizwe kulobusuku ukuba sonke besizoba sekwesabela uNkulunkulu ukuba sonke besizohlonipha uNkulunkulu futhi semukele isiphiwo sakhe sikamongcwele futhi sibuthane ngakuwo wonke amabandla abhidlize ezivumokholo zawo futhi aziphose ziphume ngomnyango bese ehlela e-altare bese ehlala umoya ongcwele aze afike ukukhomba izwi lakhe ngosuku lokugcina Amanye awo ezama ukuthi athi ngani okwamaJuda nje ukuthola yilokho kuphela okwakuyikho kuwo. UPetro wathi ngosuku lwePentecost, phendukani lowo nalowo babhathizwe egameni likaJesu Kristu ukho kuthelwa kwezono, khona niyakwamukela isiphiwo sikamongcwele ngokuba isithembiso ngesiselile sabantwana benu esabo bonke okude nalabo iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Inqobo nje uma kusekhona imbewu elindile emhlabathini ukuba ibizwe kukhona umoya ongcwele ukuyibizela kuwo njalo usafana nje kodwa siyathola uma ufika uyenqatshwa yingaleso sizathu isizwe sifika phansi kokulahlwa yingaleso sizathu izinto zihamba ngendlela eziyizo kulobusuku futhi siyathola esikhathini sikasolomoni kwakungenjalo bonke babuthana ngakuleso siphiwo sokwahlulela ngokubona okufihlakeleyo usolomoni ayenaso nezizwe zonke zamesaba uNkulunkulu Nezindaba zasabalala zaphumela ndawo zonke onifanele nize kwa-Israyeli uNkulunkulu wabo uvuse isiphiwo phakathi kwabo futhi bamenze inkosi nokuhlakanipha kwakhe ukwahlulela kwakhe kokubona okufihlakeleyo kungaphambili le kokuqonda komuntu kungaphambili le kusezindaweni zamazinga oNkulunkulu phandle phakathi lapho abahedeni babengasho njalo Uthi asikondi ukuthi kukanjani kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu wabo uzimele yena kwelinye lamakholo abo futhi yena bamhlalise esihlalweni sobukhosi futhi bonke bazomlalela yazi izindaba azisakazekanga ngethelevishini uthelefoni kanjalo njalo kwakungumlomo nomlomo ekugcineni izindaba zathichithisaka zaze zayothi ngu ezansi ogwadule lwaseSahara yonke indlela kuyongena ezweni elincane elalithiwa ishiba babene kwakuyizwe labahedeni babene ndovukazi encane ezansi lapho kwakungangabazeki inenekazi elincane elihle nezindaba zafika kulo ukuthi uNkulunkulu wanikeza imvuselelo enkulu enhla lapho ezweni lakwa-Israyeli nezinto ezinkulu zazenzeka futhi babenomuntu enhla lapho egcotshwe ngomoya kaNkulunkulu wabo ukuthi ngisho nokuhlakanipha kwakhe kwedlula noma yini umuntu ayengacabanga ngayo niyazi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi likaNkulunkulu lokho kwashukumisa inhliziyo yalo encane laqala ukucabanga ngakho futhi manje njengoba wonke umshungu wamakameli ufika akungabazeki indlovukazi encane yayingathuma amasosha ayo bese ithi ngithanda ukukhuluma nomuntu ngasese uma bevela kwa-Israyeli yebo ndlovukazi kade sisenhle kwa-Israyeli futhi kuyamangalisa ufanele ukubona akukho okunjengakho kungaphambili le kokucabanga komuntu uyazi bonke banhliziyonye bonke ungakuleso siphiwo impela uNkulunkulu wabo abaphesona futhi bonke bayasikholwa ngantliziyonye o siyinto enhle ukwedlula zonke futhi akukho lutho olwalubamba uNkulunkulu nje wembula yonke into ukuba noma yisiphi isizwe besingaqala khona lapho kuzo ngani uNkulunkulu wabo ubezokwembula ukuthi babeza bevelaphi futhi babalalele unyendle ngaphambi kokuba bafike lapho kwakuyivuselela enkulu nje iqhubeka manje-ke niyazi indlovukazi encane iqala ukulambela ukubona qobo lwayo Niyazi kukono kutize ngako, umuntu yazi kuti uvela ndao ndao futu lapa, gazi kuti ingane lapa, futi uya ndao ndao, futa gazi kuti uya futi inye kupeli ngwati ezwene sitela kuti wena ungubani, kuti uvela api, kuti uyini, kuti uya api, futi lewe, ipaipeli. Ilo loto elikutshela futhi incwadi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uqobo lwakhe ebonakaliswa esimweni sezwi elibizwa ngembewu. Leyo mbewu ohlobweni olufanele lomhlabathi iyoveza zonke izithembiso azenza ngoba uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kodwa ifanele iniselwe ngokukholwa ukuyenza ifezeke njenganoma yiyiphi enye imbewu. Imbewane yokuphila ikuyo. Wayazi qaphelani manje. Ithola ukuthi kulokhu kwenza indlovukazi encane iqala ukulambela nokomela uNkulunkulu. Oh, ukuba iziphiwo zikaNkulunkulu kuphela bezingadala ukomela enhliziyweni yabantu yena njengoba kwenza kuyo. Manje siyathola ukuza abantwana abafa abancane kukhona omkhulu umugqa wabo behlezi lapha nasezindaweni ezehlukene ukuze baqonde sizokunikeza ngohlobo olusha umdlalo wasestage senzela bona ukuze baqonde. Manje khumbulani ayengumhedeni. Ngakho ukuze yenze lokhu futhi indlovukazi yayifanele ithole imvume kumphristi wayo ongumhedeni ukuze ihambe. Futhi sengathi ngiyabona ngiyibona isiya iwelela kuye futhi yenza ukukhothama kwayo futhi ithi fata ucebileyo omkhulu sibanibani siyazi ama-Israyeli unevuselelo enhle laphoya noNkulunkulu wawo uzimele yena esimweni somuntu ngesiphiwo esikhulu ukuthi wazi izimfihlo zenhliziyo. Futhi bangitshela ukuthi uyizwi nezwi lahlulela imicabango yenhliziyo futhi bathi sisebenza kumuntu. Ngicela imvume yakho fati icebe kakhulu ukuba ngiye entsha labo nokuthi ngivakashe futhi ngizibonele mina. Hawu sengathi ngiyayibona impendulo yalo ibuya. Asinabambiswana kuleyo mvuselelo noma lokho ngokuhunyushwa kuka-64 kwayo. Kodwa noma kunjalo bathi abasonti ehlelweni lethu abasibo ababantu bakithi. Asihlanganise lutho kuyo Nhlobo awuzukuhamba. Futhi abalutho kodwa esigejane sabangahlahlile. Lezo zonke izinhlobo zamahemhemu ngawo eza edabula olwandle olubovu nalo lonke lelo hlobo lwento kodwa akukho lutho ngakho. Nangu uNkulunkulu wethu omkhulu uyambona emi ohlangothini lodonga na babe ngosibanibani futhi izikhathi eziningi benze ukuthi nokuthi. Indlovukazi encane yahamba idikibele kodwa niyazi ukukhona okuthize ngakho uma uNkulunkulu eqala kufaka okulamba enhliziyweni yomuntu akukho lutho nje oluzoma endleleni yakho. Noma ngabe kukhona ubambisano noma cha noma kumbe kukhona noma yini izofanele ukuthole lokho. Njengoba ngishilo wesifazane omncane izolo ebusuku engobeleselayo nobekezelayo. Niyabona kukhona into ekubambayo nawe kukhona into oyibambayo. NjengoJakobe indodana kaNkulunkulu uJakobe indodana kaNkulunkulu kukhona into ayibambayo ngobunye obusuku nayo yambamba futhi azange ayithethele waze waphumelela ukuzuza inhloso yakhe wabusiswa yiyo. Leyo yinto yangempela. Futhi uma umuntu ezifanisa nenye into ethize ayisebenzi neze kahle. Kodwa uma ungathola leyo nto ethize naleyo nto ethize ibambe wena uzokwenzeka. Uma uza lapha kulo msuku ngokuzophiliswa futhi uvumele umoyangcwele ukubambe nawe ubambe uzokuthola okucelayo. Yikho indlela yokukudedisa kuwo uze ukholwe ukuthi uJesu Kristu uyasindisa futhi kukhona amandla asindisayo akubambayo nawe uyawubamba uzothola ukusindiswa. Uma ukholelwa embhaphathisweni kamoyangcwele nomoyangcwele ukubambe futhi uzokubhaphathiza nawe ubambe awuzukudingeka ukuba usuke ehlalweni sakho uzokugcwalisa ngobukhona bakhe khona lapho okhona. Njengoba yenze nje kwathi uPhethro esakhuluma lawo amazwi moya ongcwele wehlela kubo abalizwayo kukhona into eyabambayo. Kukhona into eyabamba lo wesifazane omncane waseSirofenike esikhulume ngayo izolo ebusuku. Akunandaba ukuthi zingaki izithiyo ayenazo wayesalokhu ehamba noma kunjalo. Kukhona into eyabamba le ndlovukazi encane esikhuluma ngayo kulo busuku umhedeni ozizwe. Wayenjalo nalo Sirofenike omncane umGreg umhedeni umkhonzi wesithombe. Kodwa kukhona into eyababambayo nabo kukhona into abayibambayo njalo kukhona ubunzima endleleni usathane uphosa yonke into endleleni angakwenza uma ebona umnyakazo wangempela kaNkulunkulu uqalwa uyakwenza kuwe uyabeka yonke into zonke izithiyo angazithola endleleni yakho kumbulani wesifazane wena eziningi izithiyo kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenazo ukukholwa akunazithiyo akukho lutho oluzokumisa akulendaba yokuthi noma ubani uthini uma unalokho kubamba okuyikho kuNkulunkulu uNkulunkulu unokubamba okuyikho kuwe ngaba khona odokotela bangamashumi amane abami lapha bekutshela ukuthi ubufa futhi ubungekholwe nelilodwa izwi lakho qhaba umnumzane khawo mnumzane ekungaba khona abefundisi bangamashumi amane bebi lapha njengamakhulu amane kaahabi amelana uma ungumikhaya futhi ubamba uNkulunkulu uNkulunkulu ekubamba futhi ukubona kuqinisekiso ezwini akukho lutho oluzokumisa uzoma lapho noma kanjani ngoba kukhona into ekubambile wembulwe kulowo wesifazane omncane ukuthi awukhona uNkulunkulu ndawo ndawo sengiyambona ehamba eyofunda leyo mibhalo yamaHebheru ebhoqwayo futhi wayigoqa wayeseyibeka phansi kujeke wayesehamba ebuyela kulowo mpriti ongumedeni wayesethi kukhona engifuna ukukutshela khona fata ocwebuleyo ungahle kube njalo izinto ozishoyo kodwa buka ugogo wami wayekhonza leso sithombe wafunda kulelo khathekizima onalo ukhokho wami walifunda umama wami walifunda bonke abantu bakithi balifunda konke umayelana nento ethize eyenzeka angibaze ngubona umnyakazo walo namanje kodwa bangitshele ukuthi banento ethize enhle lapho engeyangempela eyenzeka khona manje hhayi umlando othize kodwa into manje eyenzekayo manje buka lapha ubezothi mntanami uma uhamba ngizokuxosha esontweni futhi awunamsebenzi njengendlovukazi uzimatshanisa nabantu abanjengalabo lowo devil umdala ofana usaphila asikho isicuba esihle sethulo zonke ezweni kungena kuso unebandla elizelwe ngokushala kugcwaliswa ngomoya ongcwele angikhathali ukuthi kukuphi uma kusemgwaqeni omncane kumbe noma kukuphi isicuba esihle esedlula zonke iqembu lasezulwini kaphelani amakholwa akholwa kuNkulunkulu inhliziyo yayo yayinobudushudushu obunzima nokuba magange yayifuna ukubona yayizwile ngakho yayingazi lutho ngakho kodwa yayifuna ukukubona futhi sengiyayizwa ithi awu ungavele nje ulesula igama lami encwadini uma ufuna noma yini oyishoyo nalezo zithombe nalezo zincwadi nezinto ngiyakubona ulokhu umqhubeka uqoqa ngento ethize uqoqa ngento ethize ayinyakazi neza ngikaze ngiwubone umnyakazo wayo namanje ngifuna into eyiyo ngempela futhi ilungiselela ukuhamba ngobi kakhulu asisenazo ezalezo zindlovukazi ezincane namhlanje kunjalo ngakho ke sithole ukuthi manje ukuze ihambe yasebenzisa isu elihle kakhulu ngithanda wonke umuntu ukuba acabanga lokhu manje yathi yayingazi yayifunde yonke imibhalo egoqwayo ukuthola ukuthi uJehova weyini ukubona indlela ayeyisebenzile ezinsukwini ezedlulayo uma lokho kunjalo khona-ke wayezozibandakanya nalo muntu njengoba bathi wayenjalo khona-ke lo kwakunguJehova futhi uma kwakunguJehova futhi wayenguNkulunkulu wangeqiniso uNkulunkulu wabaphilayo hhayi isithombe sentshe esixoshiwe noma itshile sikhumbuzo sesidalo esithize esasiphila noma esingazange siphile lona kwakungophilayo uNkulunkulu okhona manje ngakho yayilungiselela ukuhamba manje yathi yathwala inqwaba yemali yathatha igolide nemure ne-onhlaka ngethemba nesiliva futhi yayikuthwalise amakameli manje yasho lokhu ngiyenyuka ngizokubuka mina uqobo bese kuthi-ke uma kunjalo ngizokwesekela uma kungenjalo ngeke ngizihlanganise ngalutho nakho yazi yayingafundisa ngopentecostal into ethize inqwaba yawo yesekela uhlelo oluhleka futhi luhlekise ngani ufuthi nesekela uhlelo emoyeni oluhlekisa ngezinto enikholelwa kugo futhi kunjalo yebo mnumzane ngoba kuzwakala kahle phela kukhona indlela ebonakala inhle kumuntu kwasho uJesu kodwa iqapheleni yathi uma kungenjalo khona-ke ngingabuya nezipho zami Kodwa yayizo zibonela futhi ikholiseke yayifundile imibhalo eqoqwayo yayazi ukuthi uJehova wayeyini futhi yayizobona uma wayekhona ekhona khona ke usenguye uJehova lokho kuhle namhlanje uJesu Kristu uyilo oyekhona futhi uyohlala ekhona njalo akaguquki neze iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade Siyamthola ke owesifazane omncane okhuluma ngezithiyo bona ke lokho ngahle kuba wafika emqondweni wakhe kumbula ufanele nginqamule ogwathule futhi lolo uhambo olude kakhulu lulinganise ukusuka kwaIsrayeli ukusuka ePalestine kuyongena ezantsi eShiba ukunqamula ugwadule lwaseSahara Kwakungathatha ikameli cishe ngiyacabanga umshungu wamakameli kuwathathe izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye izinyanga ezintathu ehamba njalonjalo kuhamba esuka endaweni eyodwa kuya kwenye usuku oluthatha izinyanga ezintathu kuhamba futhi cabanga nje unqwamana nalolo gwadule olushisayo Wena lokho emkondweni wakhe wayefanele akwenze ukunqamula ololo gwadule olushisayo yonke indlela okwenyukela lapha ukuthola ukuthi ngabe lona ngempela wawuNkulunkulu yini Akumangalithi Jesu athi iyoma ekwahluleleni lesi sizukulwane futhi silahle yayingenayo imoto yohlobo oluphambili ikati lake ene aircondition nabanye abantu lapha eDallas ngeke beze ngaphesheya kwalomgwaqo ukulizwe kunjalo akumangalithi iyoma ngezithu zokugcina kodwa bamangale ndawo ndawo futhi bakugceke noma yikuphi okunye bayakwenza
said she'll come from the utmost parts of the earth
wathi yovele mikhawulo yenyomhlaba ukuzo kuhlakanipha kaSolomon futhi lapho ukhona umkhulu uSolomon ngaphelani yayinalokhu ubhekene nayo mhlawumbe yayidingeka ihambe ngase busuku ushisa kakhulu ogwadule imisebe eqonde ngqo yelanga phezu kwalo logwadule lwaseSahara yayingakuyobula isikhumba futhi lapho kwakudingeka mhlawumbe ihambe ngase busuku enye into okhumbulani yayithwele inyinyitheka yiminikelo nezinto amadodana kaIshmayeli Aye yiviyo lamadoda agibele amahashi ayengabaphangi ogwadule bakuyabalula kanjani kubantwana baka Ishmayeli kuba bangene njengozamtholo banqumela obathenwa abancane ababili noma abathathu eyayinabo iqembu layo elincane lamasosha abathenwa nezingekukazi zayo ezincane babanqume babalahla phansi futhi babashiye belele lapho futhi bathola amashumi ezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zenani lobuchwebecwebe ngaphandle kwenhlaka nemure ebizayo nezinto eyayizileta zibe isipho kodwa kukhona ukuthize ngakho uma inhliziyo yakho ihlelele ukubona uNkulunkulu nento ethize ukubambile awazi ngozi awazi kwehlulwa khona into ethize uzoyithola noma kanjani akunandaba ukuthi bunzima boni impela kubukeka kungokuhlelekile impela kubaphangi noma imuphi wabo wayengeza kodwa ayithathanga umcabango wanoma yiphi ingozi ayiwuthathanga umcabango ukuthi ngabe ifanele ivuke ihambe njengomuntu owesaba ukuvuka embhedeni noma umbhede owuhlaka noma into ethize noma enye angazi niyabonga yesaba ukukwenza yayingenalo lolo hlobo lokwesaba ukhona into ethize eyayibambile futhi uma into ethize ingasibamba ngendlela efanayo ukukhona into ezokwenzeka Ungeke wakwenza kuze lokho kukubambe ekungangcono ungakuzami kodwa uma lokho kukubamba kuzokwenzeka kaphelani nansi ayizange icabange ngokuthi bangaki abaphangi owayekhona ogwadule noma futhi ngenkathi ifika enhle lapho ngabe izokwamukelwa noma khana yayingeyelinye ihlelo niyazi ngakho ngabe iyokwamukelwa ngabe iyokwemukeleka emhlanganweni na Yayingacelwanga ukuba ize umoya ongcwele wasebenza kuyo ukuba ize ngakho akunguye owayenza ukuhola ngakho wenelisa lo muzo eyayinawo ukuthi yayikulangazelele ukukwazi bulani impilo yakho akuyimpilo yayo kulesikhathi esisodwa kuphela sokukuzulula futhi mhlawumbe kulo busuku ithuba lakho lokugcina wala uKristu lo busuku ungahlungabi nalo elinye ithuba Kuzidela kungathi kuba bakukade kuyithiba lalo kugcina yaqonda lokho akungeyayo ebandayo isimo senkolo eyayinayo ilungile noma ngabe wayekhona yini ngempela uNkulunkulu ophilayo na yayingabonanga lutho empilweni yakubo uqobo kodwa yayizwile ukuthi wawukhona into ethize kwenye futhi yayifundile ukuthi wayeyini yayifuna ukubona kwakuyimpilo yayo eyayisengozini impilo yami lo busuku ngifanele ngibhekane nalokhu ngifanele ngize kwahlulelweni kanjalo nawe ufanele uze kwahlulelweni usifanele ukuba sihlale ezihlalweni zethu silale emibhedeni yethu kumbe noma ngabe sikuphi futhi sinake le nto ngokujula ngoba awazi ukuthi ikhadi lakho lizokhishwa nini emgibeni kaNkulunkulu phezulu lapho futhi uyophendula ekwahlulelweni noma ngabe uyilunga lebandla noma ngabe awusilo lokho akuhlanganise lutho nakho uzophendula noma kanjani futhi kungcono ukuqiniseka ngempela ngakho hlola ulwazi lwakho lesipiliyoni noNkulunkulu ubone uma into ethize ngempela ikubambile ekubuyisela kulelizwi kude nezivumo kholo nezincubo kanjalo njalo wakwethembisa ngezinsuku zokugcina yoba khona kuphendulwa futhi kwezinhliziyo zabantwana ziye kobaba futhi zakukholwa lokho abelani chakuthola ngalolu suku manje futhi ayithathanga umcabango kwesaba noma yini eyayizoyikhathaza yayingacabanga ingalokho umqondo wawungukuthi yayifuna ukuthola ukuthi ngabe kwakuyikho ngempela noma cha ngakho yahamba yanqamula ugwadule uthi hayi yayinesikhathi esikhuni ikwenza noma yini ona ileyo inkathazo thina amaPentecostal sinento yonke nje esinikwa yona ngesitsha yonke into esifunayo umelusa afiki nje ngesikhathi ngizoyishiya iassemblies bese ngijoyina iChurch of God futhi niyazi nje sitotoso kakhulu nje siya le nale ungkhumbuzo akukhona itilosi elase liqhegu ngesinye isikhathi livela olwandle Nembongi yehla yayingakaze ilubone ulwandle yayibhalile ngalo kodwa ingakaze ilubone intelosi eseliqhegu lahlanganayo lathi uyapi umuntu wami olungileyo na yathi ngiya olwandle ngiyimbongi ngibhale ngolwandle ebengilangazelela uhogela amanzi anosawoti bese ngibona magagasi alo amakhulu anosawoti egcumagcuma ngasezinyonini zolwandle zicula nesibhakabhaka esiluhlaza sizibonisa olwandle itilosi eseliyiqhegu lapha fuza inqawe yalo kane noma kahlanu labheka phansi laseliyaphimisa lathi ngazalelwa kulo eminyakeni engamashumi ayisikhombisa eyadlula angiboni lutho olukhanga kangako ngalo lalihlale kulo isikhathi eside kakhulu lwaze lwejwayeleka kunjalo nangathi kulo busuku sesihlale ebukhoneni bukaNkulunkulu isikhathi eside sebuze bejwayeleka kithi sifanele siphakamise thina futhi siqonde ukuthi uJesu Kristu uyaphila futhi uvukile abafileyo konke lokhu kwakuzoba isipiliyoni esisha salendlovukazi encane yayibelesela yayifuna ukukubona Impela yayibelesela yadingeka ukuba ibelesele ukuba ishiye isizwe sakubo yayinakho konke kuba nesithunzi kwayo eyayifanele ikushiye ngemumva kuyini konke okwenhlangano yayo yamakhadi nakho konke eyayikukho zonke izitishi neziyingi ezithungiwe nezinto eyayikuzo njengendlovukazi wonke umuntu odumileyo eyamazi na yayizoba inhlekisa kulelo qembu Kodwa kwenza mehluko muni kuyona akumphefumulo wayo Phefumulo wami Kwenza mehluko muni kwiMethodist Baptist Presbyterian noma i-oneness i-twoness i-threeness kumbe noma yini na Phefumulo wami okhathazekile umphefumulo wakho okhathazekile yizwe kaNkulunkulu eliqinisekiswayo Yayithola ayenzanga mehluko kuyo ukuthi noma ubani wathini kumbe ukuthi abantu bakubo abadumileyo ukuthi abangani bayo uma yayidingeke ukuba ishiye yonke into eyayikhona ezweni uma kwakuyikho ngempela yase ilungele ukuya kukho. Yayizonikela ngumbuso wayo noma yini enye uma kwakuyikho ngempela yayifuna ukuthola uNkulunkulu wawukhona into eyayisenhliziyweni yayo. Siyathola yeze inqamula ugwadule egcineni usuku nosuku izinsuku ezingamashumi ashiyagalolunye izinyanga ezintathu umshungu wamakamela egcineni wafika esangweni manje ayizineze njengoba inqwaba yabantu yenze emihlanganweni namhlanje abaningi babo bayafika futhi bayothi ngiyezwa banako omunye ungitshele ukuthi bebe awu ngizowela futhi bayohlala phansi umzuzwana nje babhekisiseni nibabona ndawo zonke bayothi izwi lokuqala alishoyo liphambene nenkolelo yami baphume ngomnyango sebehambile Anso pinde ngibuye kuzozwa umunye futhi. Niyabo abahlali nje isikhathi eside ngokwenele. Ilokho ke. Kuthiwa nike ngenkathi uJesu ngenkathi ehlezi phambi kwamashumi athi ayisikhombisa lapho futhi wayenamashumi ayisikhombisa futhi wayenesixuku sonke na. Wayengumuntu omkhulu, wayengumprofeti bathi umprofeti waseGalile. Ngolunye usuku wabuka phezu kwalolo kuqaba olukhulu lumi lomzungezile wathi, uma ningadli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo, aninakuphila kini. Wawungathini nje izinyanga ezihlezi phandle lapho zathini ngalowo muntu na? Ngani kuzosenza izindlabantu? Siphuze igazi lakhe futhi sidle inyama yakhe na? Wazakaze! Wayengadingekile ukuba akukaze! Wayedingeka azithintithe lezo zidlamakazi eyayimzungezile. Esikhundleni sokutotosa futhi afaka igama labo encwadini wayebanikina wayengenakho ukuphinda abasebenzisi. Ngakho siyathola wayelapho wathi uma akazange akukaze, besisale abafundi bahlala bathula abazange basho lutho. Ngiyambona udokotela futhi ngibona abafarisi bathi, niyabo umuntu uphambene ingqondo, uyahlanya ufuna sisike umzimba wakhe manje futhi siwudle futhi siphuze igazi lakhe na, indlamuntu. Awu thina besingeke siyenze into enjengaleyo, oh lokho ngokuhlanya umuntu uphambene ingqondo, basuke bahamba. Wayesekalaza labo sosayensi bezenkolo behlezi bemzungezile lawo mashumi ayisikhombisa. Wayesethi, niyothini uma nibone indodana yomuntu yenyukela ezulwini lapho yavela khona na? Labo dokotela bezobuNkulunkulu beqalaza bathi, indodana yomuntu yenyukela ezulwini lapho yavela khona na? Ngani siyayazi siye saya esitebeleni lapho yazalwa khona, sibonile umbhede wengane eyayithunduzelwa kuwo, siyamazi umama wayo. Idoba nathi, izingela nathi, iphumele lapha emagumeni, igqoka izingubo esigqokayo, idla ukudla. Le ndodana yomuntu yavelaphi na? Ivela eNazaretha. Lokhu ngaphezu kwethu, basuke bahamba. Wayeselokhu engalichazi. Niyabo, wabheka wayesekalaza kwaba yishumi nambili wathi, nani nizomuka na? Manje abawazanga nabo ukukuchaza, kodwa into ethize yayibabambile. Niyabo, babazi! Kungaleyo nkathi uPetro asho khona lawo mazwi ayisikhumbuzo, Nkosi, siwubonile umbhalo uqinisekiswa nguwe, besingayaphi na? Siyazi ukuthi wena unamazwi okuphila, wena ungumthombo wokuphila, selisiwe yilokhu. UJesu wathi, ngakhetha abayishumi nambili benu, nomunye wenu nguDevon. Niyabo? Wayengenamathambo nokupolisha nokutotosa nokubambambatha emhlane futhi ababhaphathize ngemfihlo noma enye into ethize. WayenguNkulunkulu endlu yenyama emhlabeni, wayeyizwi kaNkulunkulu eliqinisekisiwe. Nalabo ababelambile bayeza, labo ababengalambile abezanga. Wathi, konke babangiphe khona kuyoza kimi, ungeza kanjani-ke ngaphandle uma ekunikezile kunikeziwe na? Manje qaphelani, sithola le ndlovukazi encane ekugcineni yafika. Ayilindanga nje njengoba kwenza labo bantu. Abanye babo bayilandela ngokuhambisana njalo. Kukhona izigaba ezintathu zabantu: amakholwa, abazenzisi, nabangakholwayo. Ongakholwayo uyosukuma futhi asuke ahambe, umzenzisi uyoma khona lapha isikhathi eside. Babe lapho bonke bobathathu. Ongakholwayo isixuku, umzenzisi iqembu elajika lahamba ekugcineni. Kodwa kukhona ikholwa langoqobo elingakwazanga ukuchaza, babengazi lutho ngalo, kodwa bazi ukuthi wayeyizwi lokho kwakuchazulula. Lapho sithole indlovukazi encane, yayilethe inqwaba yokudla eziningi izingcezu zezinkwane, inqwaba yezinto, yaletha amathende ayo nezinto, yathi ngayizinto zayo yazikhipha emakamelini nezinto phandle egcekeni amagceke ethempeli, futhi yagcumeka amathende ayo, futhi yayilapho kuba ihlale ize ikholiseke ukuthi ngabe kwakulungile noma kwakungalungile. Akungabazeki usuku nosuku yayifundile leyo mibhalo. Ngesikhathi sasebusuku mhlawumbe babedingeka ukuthi bahambe ngasebusuku. Ngesikhathi sasemini yayihlala iqhiyame-ke phansi kwamasundu endaweni evundile ogwadule, futhi yafunda ukuthi uJehova wayeyini, ukuthi wayefanele ukuba yini. Manje yayisizokwazi uJehova uma wayekulowo muntu, yayizokwazi ukwenza kwakhe, yayizokwazi noma kwakuyi
kwaqinisile noma cha ngakho yayigcile ngakho konke embhalweni ayiyanga lapho bese ithi manje uma esho noma yini ehlukile kunalokho okushiwo ngumphristi wami ngizovele nje ngithathe amakameli ami bese ngisuka ngihambe yayizohlala ize ikholiseke uma besilisa nabesifazane bebengenza lokho namhlanje bathathe umbhalo babone uma umoya ongcwele ungowanamhlanje noma cha babone uma lezi zinto esikhuluma ngazo zibikezelelwe leli hora esikulo kodwa yakwenza yona leso sizathu uJesu athi igama layo alinakuphosisa hayi ukuthi alinakuphosisa kodwa alikufa iyoma ngosulu wahlulela futhi inahle iDallas iTexas yoyinahle iUnited States ngosuku lowahlulelwa ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzozwa ukuhlakanipha kukaSolomoni futhi ibhekane ukhona lapho omkhulu kunoSolomoni uJesu Khristu ovukileyo ulapha manje kuvuka kwakhe qaphelani futhi yagqumeka amathende ayo sengathi ngiyabona ngalokho kusa ngenxa yabantwana manje izinsimbi zakhala amacelongo akhala nesonto langena babenenkonzo nsuku zonke cabange babethanda ukuya enkonzweni nsuku zonke ngakho ubona inkonzo yaqala sengathi ngiyayibona indlovukazi encane yaya emumva le ngemumva yasihlala phansi futhi emva kwesikhashana onke amacelongo akhala ihubo lwaculwa nakho konke emva kwesikhashana umelusi uSolomoni waphuma wayesehlala phansi babemazisa kakhulu bonke abantu ngoba babemthanda wayeyinceku kaNkulunkulu basebephuma kwakungekho noyedwa othi ukuba nje ube yilokhu ukuba nje ubesonta eqenjini lami qhabo kwakukhona iqembu elilodwa kuphela futhi kwakuyibo ngakho babelapho anjeke siyathola omunye uyenyuka nento yokuqala niyazi uSolomoni wembula imfihlo yenhliziyo yabo sengathi ngiyabona indlovukazi encane yathi manje awulinde kancane niyabo he lokho kuzwakale kungokwangempela olandelayo uyenyuka watholakala into efanayo inhliziyo yayo encane iqala ukugcuma yona yamangala ngakho sengathi yathola ikhadi lomkhuleko yasilinda ngiyaxolisa ngaleso sisho kodwa niyazi ukwenza iphuzu nje niyabo sengathi yathola ikhadi yasilinda ngolunye usuku ikhadi layo labizwa futhi iyenyuka phambi ukamoya ongcwele owawusebenza ngoSolomoni nebhayibheli lathi kwakungekho lutho olwafihlwa uSolomoni umoya ongcwele omkhulu wembula zonke izinto eyayinesidingo sokuzizwa wakwembula futhi nakwa ukhona umoya ongcwele ukugcwala kwawo uJesu Kristu wenza into efanayo nayo kubafarisi bethi sikhombise isibonakalisi philisa lo muntu phandle lapha yenza lokhu futhi yisho lokhu futhi uzoba yini lokhu noma lokho na niyabo abaqondi nje le ndlovukazi encane imilapho nebhayibheli lasho ukuthi akukho kwagodlelwa uSolomoni wembula zonke izinto eyayinesidingo sokuzazi wayitshela konke ngakho futhi ngenkathi kwenza ayidingekanga ukuba ithathe izi lomunye umuntu yayikubhekisisile futhi yakukholwa yayisiphendukela ezethamelini-ke yayisithi konke ngikuzwile ngenkathi ngikuzwa ngamangala kodwa konke lokho engakuzwa kunjalo nokungaphezu kwalokho engakuzwa kunjalo niyabo kwasekuyisikhathi sayo yayibonile kwasetshenzwa kuyo yayazi ukuthi kwakuyikho ngempela yayisithi mayibusiswe inkosi uNkulunkulu okwenze inceku yakhe makubusiswe kwakuyini na owesifazane omncane bandla wayehlale lapho zonke lezo zivumokholo nezithombe futhi ngesinye isikhathi enhliziyweni yakhe elambileyo noma yiliphi ikholo langempela lifuna ukubona uNkulunkulu esemnyakazweni uma wayelokhu enguNkulunkulu usenguye uNkulunkulu futhi wabona into ethize eyayiyiyo ngempela hhayi okugqokisiweyo into yangempela engokoqobo wakhonza uNkulunkulu zonke izinsuku zokuphila kwakhe ngokuba wayebone into ethize eyayiyiyo ngempela mngane sibone okuningi kakhulu joyina lesi sivumokholo leli Muslim lokhu noma ngabe kuyini woza kuleli naleli lelo nelinye nazo zonke izinhlobo zamadlingozi nezinto ngempela izwe belifanele ngabe lilambele kulowu busuku into ethize eyiyo ngempela ibone into ethize yangokoqobo
Ais ke jane sentu mantu mane tize ye gaze li kopozayo noma abe nwaya nayo noma amafuta noma into ethize engisikho ngisho nokumbhalo kodwa uJesu Kristu wangempela oyethembisa ukuthi uyophila kubantu bakhe ngalolu izinsuku zokugcina futhi enze izinto azenzayo. Into ethize imibhalo uthi ziyokwenzeka ngalezi zinsuku zokugcina. Zonke izivumo kholo ezincane awu uma wazi izivumo kholo zethu uyazi nibuka emuva kulokho okwashiwo ngumnumzane Luther indoda edumile ngosuku lwayo impela. Akungaphezu kwalaba abanye balaba besifazane lapho abaneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu kudala bezama ukuba neshumi nesithupha bebuka emuva futhi bezama ukugqoka sengathi baneshumi nesithupha. Banquma izinwele zabo futhi bagqoke izikhindi futhi benze noma ubani oshayelayo ebuka ngesibuko esibukisa ngemuva unokusakazeka. Futhi leyo indaba ngebandla namhlanje libuka ngesibuko esibukisa ngemuva kulokho elale yikho akumangalisi lisakazekile. Ungalokothi uPawulu wathi ngijonga emgomeni wokubizwa kukhulu ngiyaphambili ngihamba ngiyaphambili. Yazi umnumzane Moody wayindoda edumile, umnumzane West wayindoda edumile, inhlangano yamaPentecostal, inhlangano yamaBaptist zazinkulu bona zijonge ekubizweni okukhulu kwaKristu kuKristu. Ningabuki ngesibuko esibukisa ngemuva eminyakeni engamashumi amane eyadlula, bukani ukuthi kunjani kulo busuku. Bukani okuthenjiswa ngumbhalo kulo busuku. Wabethembisa ngalolo suku, kodwa siphila ngaphezulu lapho manje siyaqhubeka. Ukuba ke uWesley wayebuke emumbu futhi wabonani uLuther yabo, kodwa akabukanga kokwashiwo nguLuther, wabuka kokwashiwo nguNkulunkulu. Ukuba ke iPentecostal yabuka emuva ngakwiMethodist na niyabona ukuthi naniyoba kuphi na? Nakho lapho khona into efanayo, nakuhlela futhi nakucindezela phansi, ngeke nisanyakaza niye ndawo. Manje umoya kaNkulunkulu nje uyaphuma uqhubekela phambili, ulithatha uliyisa kwenye indawo. Ngaso sonke isikhathi bayakwenza inqubo eyenziwe ngumuntu lapho othola konke usetshenziwe kanjalo, kuyafana futhi nokuphika kukaKhora ukuthi babefuna kanjani uDathani ukuthola isikejane esikhulu sendoda besebenza inhlangano phandle lapho. UNkulunkulu wathi zihlukanise Mose nabo futhi ngizobagwinya lombolozi emhlabeni. Futhi leso kwakuyisifanekiso sohambo namhlanje futhi niyakwazi endleleni ebheke ezweni lesithembiso. Futhi nampo babelapho abakwazanga ukukholwa yilowo mlayezo ogcotshiwe kaNkulunkulu owawuhamba uqonde phambili, futhi babefuna ukuqala enye into bona uqobo kuhlala njalo kungaleyo ndlela. Ukuhamba kuka-Israyeli okwakubudedengu kakhulu ukwedlula konke abake bakwenza ngenkathi benqaba umusa ku-Exodus weshumi nesishiyagalolunye futhi bathatha umthetho. NoDathani wenza iphutha elibi kunawo onke ake awenza ngenkathi ethi baningi kakhulu abaholi phakathi lapha ngaphandle kwakho Mose. Futhi wayekade eqinisekisiwe ukuthi wayeyizwi likaNkulunkulu elibonakalisiweyo. Wayethathe uthuli waluphendula lwaba ngamazeze, nayo yonke into ayekade eyishilo yayifezekile noNkulunkulu wayenayo. Insika yomlilo yayiqinisekisiwe ilanga phezu kwakhe lapho, futhi abesalokhu befuna ukuqala enye into ethize lokho nje ngokwenziwe ngumuntu. Kungaleyo ndlela namhlanje selifike lapho ke ibandla kunjalo. Oh bandla likaNkulunkulu ophilayo, nifuna ukubona into eyiyo ngempela na, into ethize yangempela, indaba encane ngaphambi kokukhulekela abagulayo. Ngiyakuthanda ukuzingela umama wami, uyazi yena umama wakhe wayehola impesheni wayeyindiya eli Cherokee. Mina nokuphenduka kwami akuzange kuluthathe uthando lwasehlathini, ngiyalithanda. Yilapho ubona khona uNkulunkulu. Yilapho kuqala engabona khona uNkulunkulu, kwakuphandle lapho ehlathini. Yilapho ahlangana khona nathi, yilapho ekhuluma khona, yilapho lezo zingelosi ezisikhombisa ezahlangana khona bena ngokuthi banomzane isikhathi sini na. Umfowethu Borders nami ngangihlezi lapho ngolunye usuku ngenkathi lokho kuma kwehla isivunguvungu somoya sivela emazulwini kwaze kwaqhephulana amadwala khona impela ngaphezu kwalapho engangimi khona lapho akushoyo niyabo. Futhi lapho indoda amaningi umfowethu uSotman phakathi lapha ndawo omunye weTerry ngiyakholwa ngapha wayekhona ngaleso sikhathi.
nezinto umbona ehlane phandle lapho. Ngiyakuthanda ukuzingela, ngiyakwenza lokho ukuba nje ngiphume, hayi ukubulala inyamazane kodwa nje ukuba sehlathini. Ngangivamise ukuzingela nomfo enhla eNew York, enhla eNew Hampshire, njalo wayengumzingeli onomoya omuhle. Igama lakhe kwakungubhet wayeyingisi, futhi abazali bakhe bakhe baqamba noma balinquma lelo lapho ababiza ngoJefferson Notch, bonke lapho nangale eCarroll Notch, futhi balehlukanisa lelo eminyakeni yasekuqaleni. Okukhona ubundiya obuncane ngaye futhi, kodwa wayengomunye wabadubuli ababedlula bonke engake ngababona, nomunye wabazingeli abakahle kwedlula bonke. Wawungadingeki neze ukuba ukhathazeke ngokuphuma, futhi umzingele enhla wayazi lapho ayekhona. Ngangivamise ukuthanda ukuzingela inyamazane idiye enomsila omhlophe enhla lapho, futhi ba futhi nganganyuka njalo ekwindla futhi ngizingele. Wayengumzingeli okahle kakhulu, kodwa wayeyindoda enonyaka kunawo onke engake ngahlangana nawo empilweni yami. Wayenamehlo anjengawekhimilili, futhi uvele nje lawo uhlobo niyazi njengowesifazane zama ukupenda amehlo abo namhlanje athi awafani nawekhimilili. Awu, empilweni wayenalolo hlobo lwamehlo, futhi akubukeki njengomuntu kimi. Futhi ngakho ngangihlala njalo ngikuzonda ukumbuka, wayebukeka enciphe kakhulu kanjalo niyazi ngimbuke ngalawo mehlo nganhlanye. Futhi wayekuthanda ukungabi namusa, futhi wayedubula ezichumo leyo ingane encane yenyamazane idiye ukuba nje angenze ngiphatheke kabi. Futhi wayethi, oh Mshumayeli, unjengabo bonke abanye unenhliziyo yenkukhu, wawuyoba ngumzingeli okahle kuba wawungesuye uMshumayeli. Ngathi ngizingela imiphefumulo bhethi, ngase ngithi unowodwa olahlekile nyoko. Futhi yena ahlakanipha wathi, Billy kulungile, kodwa wathi ungakhulumi lolo hlobo lwento kimi. Ngakho wayezidubule lezo zichumo ezincane, nalokho nje kungenza ngiphatheke kabi kabi. Manje kulungile ukubulala esichumo uma umthetho usho njalo, manje usayizi noma ubulili noma ikuphi nje umthetho okushoyo. Ngangingumqaphi wezinyamazane iminyaka eminingi, kodwa buka u-Abrahama wabulala inkonyane wayeseyipha uNkulunkulu. Ngakho akukho lutho ngokubulala esichumo uma umthetho washo, kodwa hhayi ukuzidubula ola nje uziyeke nje zilele lapho bese uzenza isihlakaniphi ngakho. Yiphutha lelo, lelo yiphutha ekukwenzeni. Ngakho nje ngikushilo lokho ukuba ngilungisise abafowethu bami abazingelayo lapha nabo, ukuze nikwazi ukubona engizama ukukuchaza. Manje kaphelani lokhu ukuthi sithola le ndoda ngelikilanga ngenyukela lapho uNkosikazi nami sasindawonye. Futhi yayizenzele imfengwane encane eyayikhala futhi izokala njengesichumo esiyingane ikhala, niyazi ukwethuka okuncane ezikwenzayo. Awu, inqobo nje ngangikade ngisebenza futhi angiqedanga ngesikhathi emhlanganweni, futhi ngiyoka kuba ngizingele naye. Futhi kwakukade kukhona okuninginingi ukuzingela okwenzekayo, nokokuqala izibhamu igani siyadubula kulelo zwe lezo ezinemisila emifishane. Nanicabanga ukuthi uHoudini wayengcweti yemifanekiso ephunyukayo, wayeyimfunda makhwela kubo. Nento yokuqala niyazi zazicasha zonke, futhi uma kukhona unyezi zazedla ebusuku noma zingene phansi kwenqwaba yehlokozi noma into ethize, futhi zazinganyakazi. Manje-ke siyalubona lolo suku ngathi bet awuzukuyisebenzisa leyo mfengwane. Wathi, Mshumayeli unenhliziyo yenkukhu kakhulu. Wathi, hlakanipha. Sase siqala ukuphuma, sase sibeka amasemishi eyembeni lethu, futhi sasizingela sizozingela kuze kube semeni phezulu ukuzungeza undi lwesiqongo se-presidential range, bese ke sehlukana bese sibuya sehle. Uma sithole inyamazane idiye, sasazi ukuthi iyobe ilenga kuphi, sasihamba sidonse siyikhiphe osukwini noma ezimbili siyiphanyeke. Ngakho kwakukhona cishe ama-intshi amane ekhwa noma ayisithupha kanjalo, kwakuyisikhathi esihle sokubamba umkhondo. Sasesiqala ukusuka sahambisana cishe phezulu entabeni, hhayi umkhondo, kwakungekho lutho. Inyanga ikhanya ebusuku nenyamazane idiye. Kuphethwe engaphambi kwami ehola indlela futhi ngakho ngangihambisana ngisemva kwakhe. Wayesethi nje ukuhlala phansi kanjalo iqhwa laselomile. Wayeseqala ukufinyelela emuva ngangicabanga ukuthi wayezokudla isemishi futhi sasizokwehlukana nje lapho ngoba sasiphezulu le entabeni ngaleyo nkathi. Wayesefinyelela ngemuva lapha ngase ngiqala ukuthola isemishi lami ngase ngiqala ukuthola indawo yokubeka isibhamu sami phansi. Ngase sengiqala ukuthola isemishi lami ngase ngiqalaza wakhipha lemfengwane encane. Lokho ngacabanga mfana lelo iqhinga elingcolile ukwenza lokho. Ngakho wathatha lemfengwane encane wayesengibuka kulawo mehlo eqhimilili wayesengibuka phezulu wafaka leyo mfengwane encane emlengeni wakhe kanjalo. Ngase ngithi bet ungayenze into enjengaleyo ungayenza na? Wathi oh futhi wabetha kanjalo futhi ngimangele cishe emayadini angamashumi amahlanu ukusuka kimi ngaphesheya nje enkulukazi nyamazane insikazi yasukuma. Manje nyamazane insikazi ngumama wenyamazane futhi yayilapho amehlo ayo amakhulu ansundu nalawo madlebe acitsha. Niyabo yezwa. Manje yayingumama niyabo nengane yayo uthi ngakho akunandaba noma ngabe zonke ezinye ziyaphuma noma cha awukhona into ethize kuyo yayingumama. Ngakho ubhethi wabuka kanjalo wabuye wayibetha futhi kancane impela naleyo nyamazana idiye yaphuma yaqonda ngqo yavela oba. Manje lokho akwejwayelekile neze iphuma kanjalo futhi yayiqalaza nekhanda elikhulu liphakeme namehlo ayo eqalaza. Ngezo kwesikhashana ngenkathi umzingeli eluleka futhi wathatha isibhamu yayimbonile umzingeli. Ngokwejwayelekile ziyovele zithi shiphazi futhi sezihambile. Niyazi ukuthi kunjani ngokushesha. Kodwa niyazi ayizange nyakazi yavele yama nje yase imbuka ngohlangothi lonke yayiphendule ikhanda layo yase ibuka. Hey, ngacabanga bethu ngeke wakwenza lokho. Niyabo yayingembathi lutho yayingenzi ngokuzenzisa yayingalingisi yona kwazalwa kuyo yayingumama. Naleyo ngane angikhathali noma kwakubiza impilo yayo yayisenkathazweni yayizama ukuthola leyo ngane yayisenkathazweni yayikuyo kuhogela umkhondo kuyo yayingumama. Futhi yambona umzingeli kodwa umqondo wayo wawungekho mayelana nomzingeli. Wawumayelana naleyo ngane esenkathazweni leso sichumo esincane. Futhi ngakho wehlise isivikelo kulesi sibhamu i-3006. Wayengumnembi wasibeka saba ileveli leso sibhamu phansi. Ngavele nje ngaphendula ikhanda lami angikwazanga ukumela angikwazanga ukumbheka. Ngacabanga eminye nje imizuzu engangemibili futhi uzosakaza inhliziyo yayo ethembekile iphume izama ukuthola ingane yayo isenkathazweni imazi lowo mzingeli ebhace khona lapha ehlathini. Futhi wayezosakaza leyo nhliziyo ethembekile kuze kuyobhobokela ngale ngaleyo nhlamvu yesibhamu enezinhlwayi eziyikhulu namashumi ayisiyagalombili phakathi lapho. Futhi nga wayengumnembi ngempela wenza ileveli. Ngacabanga ngeke nje ngakumela ukubuka ngafulathela. Futhi ngathi Nkosi msize kuba angakwenzi lokho. Ngadabuka kakhulu lowo mama bandla emi lapho ezingela ingane yakhe. Futhi ngangazi ukuthi wayengakwembathi lokho. Yayingumama yayingabaleka nangasiphi esinye isikhathi yayingeke isukume nathi sedlula. Kodwa kwakukhona into ethize kuyo. Futhi ngalinda nesibhamu asizange siqhume. Ngamangala kwenzenjani? Futhi ngalinda ngaseke ngiphenduka kancane impela futhi ngayibona inyamazana idiye imiqekelele lapho yayisalokhu imbuka. Ngase ngibuka umbhobho wesibhamu wawenza kanje. Wavele nje wayezama ukubamba isicibo futhi akakwazanga ukukwenza. Wasilahla phansi isibhamu emhlabathini wayeseqalaza mina nalawo mehlo amakhulu ansundu ayeseshintshile. Izinyembezi zazehla ezikhathini zakhe. Wangidumela ngomlenze webhulukwe wathi Billy ngiholele kulowo Jesu okhuluma ngaye. Kwakuyina wabona into ethize yangempela niyabo. Lowo mama omncane wenyamazana idiye wayekuveze obala ukwethembeka. Ukwethembeka kwangempela okwenza lo mzingeli ononya lapho owayenenhliziyo embi ukwedlula bonke esengake ngababona. Wakungesiyo intshumayelo engayishumayelayo, kwakuyilokho ayekubonile into eyayiyiyo ngempela, kwakungesikho okwembathisiweyo, kwakungesikho okokukhohlisa. Lowo kwakungumama wangokoqobo efuna ingane yakhe, nalokho kwamholela kuKristu. Uyidikone ebandleni lapho manje, umKristu oyisimangaliso ngoba wabona into ethize eyayingesikho ukwembeswa, kwakungesikho ukuzenzisa, kwakungokwangempela.
Oh,
mfowethu, dadewethu, uma leli bandla, uma laba bantu, kulo busuku, uma wena nami, kukhona into ethize yangempela, hayi ukwembeswa. Ungahlubone okuthize okwembeswayo, kodwa kukhona into yangokoqobo. Kukhona into ethize kumuntu emenza aphilele uNkulunkulu. Kukhona umongcwele ongokoqobo, mfowethu, ongesikho okwembeswayo. Lapho kuyinto yangokoqobo. Futhi bangaki phakathi lapha abangathandwa kuba ngumKristu kakhulu impela, futhi abethembeke ngempela kuKristu kufa, kuhlushwa, noma yini enye ongathanda ukuba ngumKristu kakhulu impela njengoba yayingumama kanjalo leyo nyamazane iDNA? Ungathanda, ungayithanda ukuba njalo na? Engingathanda kuba yilolo hlobo lomKristu olufana ngisho nalowo wesifazane omncane waseSirofenike izolo ebusuku. Wayeyilolo hlobo lomKristu. Le ndlovukazi encane esikhuluma ngayo kulo busuku yayiyilolo hlobo lomKristu ngenkathi ibona into ethize eyayiyiyo ngempela, yayisilungele. Unkulunkulu sisize kulo busuku ukuba semukele into ethize eyiyo ngempela, uKristu. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje sisakhuleka. Manje angazi noma endlini kulo busuku uma kukhona uma ekhona lapha nisathule ngempela, uma ekhona lapha ongathanda futhi ungamazi uKristu njengomsindisi oqondene nawe futhi uthanda ukumazi njengomsindisi wakho, ungasiphakamisa isandla sakho na? Oyedwa, babili, abathathu, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Angazi noma bakhona yini lapha kulo busuku ozisho ukuba ngumKristu, mhlawumbe ilunga lebandla elihle lesikejani esikolo sabantu, kodwa nokho yazi phansi enhlizweni yakho ukuthi awunabo uKristu enhlizweni yakho. Wazalwa kubo njengoba wayenjalo nje lo mama inyamazana idiye, wazalelwa ukuba abe ngumama, wayengumama naphi naphi. Futhi uthanda ukuba ube ngumKristu wangempela njengoba lo mama wenyamazane ethiye wayengumama. Ungasiphakamisa isandla sakho uthi, ngikhulekele mfowethu Branham. UNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise yonke indawo phezulu kovulanda baphezulu. Ngiyasibona isandla sakho Baba wasezulwini. Kuncane engangikwazi ngalolu suku lukaNovemba obandayo, ngimi lapho iqhwa lehlelaze layofika entanyeni yami, ngimanzi ukubona leyo ndoda ilele lapho ukuthi ngakhuluma kanjani nayo, ngabamba isandla sayo, ngakhala kange nayo, kodwa ngayitshela ngeBhayibheli nakho konke. Yayisithi, oh, mhlampe uqinisile. Kodwa ukubona ukuthi udingeka ukuba uthumele ngapho into eyiyo ngempela ngempela, lokho kuyo impela indlela yemvelo engakwazanga nje ukuba ingaboni ukuthi kwakukhona into eyiyo ngempela. Futhi manje isincike yakho Nkosi. Manje baningi lapha kulo busuku, abanye babo baphakamise izandla zabo Baba ukuthi abakazi babe ngumKristu futhi bafuna ukuba nguye. Unkulunkulu ungabayekeli nje babe ngabanye balaba abavele bagijime nje bajoyine ibandla, noma bathathe enye inqubo nje, noma isivumo kholo, noma umbhaphathizo, kodwa makuzalwe enhliziyweni yabo uKristu. Nalabo abajoyine ibandla bona bayafuna iNkosi njengowesifazane mhlampe omncane, indlovukazi encane ekade sikhuluma ngayo, yayilambele okuthize futhi banjalo nabo Nkosi. Futhi ngenkathi sibona into ethize eyayiyiyo ngempela, lokho bakhomba uNkulunkulu ezidalweni ezingabantu yayisilungele ngaleyo nkathi. Futhi yathi ayibusiswe iNkosi uNkulunkulu ka-Israyeli. Yayingasafuni ukwenza lutho ngezinqubo zabahedeni. Futhi Baba, abaningi lapha kulo busuku akungabazeki ukuleso simo esifanayo. Uma nje bengahle babone into ethize eyiyo uqobo. Uthi wasitshela ngenkathi ulapha ezweni ukuthi wakuzokwenzekani ngalolu suku. Siyatshela ukuthi nguwena izolo namuhla naphakade. Futhi siyazi ukuthi wakhonjwa kanjani nokuthi abafarisi behluleka kanjani ukubona. Nkosi amaqembu afanayo ayehluleka ukubona ukuba abengabesonto ukujoyina benezinqubo ezithize zezivumokholo kanjalo njalo. Bona bayehluleka ukubona uMesiya, uMoya oNgcwele omkhulu. Ukhomba yena uqobo nabantu njengoba wethembisa ukuthi yokwenza. Siphe kulo busuku Nkosi ukuthi ngamunye walaba uzoqonda futhi uzobona ubukhona bakho. Futhi kwangathi ungangena ezinhliziyweni zabo indikimba lapha kukhona omkhulu kunoSolomoni kulo busuku. Lowo nguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu evukileyo esilungele ukuza futhi iphendule nokwenza izinhliziyo zibe zintsha nokufaka kuzo ulwazi lwesipiliyoni lokuzalwa lukaNkulunkulu njengalowo mama wenyamazane yensikazi nje. Into ayengenakwenza lutho ngayo ngomusa kaNkulunkulu wakhethwa ukuba abe inyamazane idiye, wakhethwa ukuba abe ngumama nomama othembekile. Futhi wasitshela ukuthi sakhethwa ngaphambi kokusekelwa kweze. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzovumela wonke owalabo onalokho kudonsa enhliziyweni yabo njengoba kwenza inenekazi elincane kuba lifumane uNkulunkulu ukuthi kulowo busuku kuzoba yinto ethize yangempela eyenzekayo abazoyibona futhi bamkhonze. Ngokuba lapho kukhona umkhulu kunoSolomon. Sicela egameni likaJesu. Amen. Manje ngokuhlonipha, ngokuthula, ngaphambi nje kokuba size e-altar, ngiyacela kungayaluzi muntu, uhloniphani ngempela nje umzuzwana. Leli ihora lesizotha, umzuzwana wesizotha, kwenziwa izinqumo, abaningi baphakamise izandla zabo. Kukhona ukuthi beniqothe ngokujulile kulokho ngenkathi nisho lokho. Manje nizwile ngeBhayibheli, nizwile ngoJesu, nizwile ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu. Benifundiswa ukuthi wavuka futhi niyafundiswa ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade. Manje ngabe uMoya oNgcwele esikhuluma ngaye uyilowo Jesu Kristu na? Impela unguye. Niyabo, unguNkulunkulu owaziwa njengoNkulunkulu. UMoya oNgcwele awusuye omunye uNkulunkulu, nguNkulunkulu ofanayo. Uyise indodana noMoya oNgcwele akusibo uNkulunkulu abathathu, izingxenye ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo. Niyabo, uNkulunkulu ofanayo nje ezimweni ezintathu. Niyabo, ngenye indlela izikhundla ezintathu kanjalo niyazi ngenkathi esebenza njengoyise, bese ke kuthi ke njengendodana uNkulunkulu ehla esuka kulowo ongenakuthintwa, ngisho nokuthinta intaba wayefanele afe, saze sakwazi ukumphatha enyameni. Futhi manje kuwe kwakungcwelisa ngegazi lakho ukuze aphile kuwe. Ngalolo suku niyakukwazi ukuthi ngikubaba, ubaba ukimi, ngikini, nani nikimi. Niyabonga uNkulunkulu phezu kwethu, uNkulunkulu enathi, uNkulunkulu ekithi. Niyabo, futhi lowo nguKristu kulo busuku, uMoya oNgcwele uyafana. Futhi wena ungumveni, nani ningamagatsha, nokukholwa kuye. Futhi uma ezozikhomba yena kulo busuku ephakathi kwethu. Manje uma ubemi lapha enezibazi, leso bekuzoba isidalwa esingumuntu, leyo yinyama, noma ubani angazifanisa nalokho. Isidalwa esingumuntu singazona ubuhle, noma mhlawumbe asazi ukuthi uJesu wayebukeka enjani. Sithole nje umbono wengcweti yemifanekiso, injula mqondo, i-psychology yakho ukuthi wayebukeka enjani. Hoffman wayenolunye uhlobo, uSalmon olunye, nabanye abaningi. Kodwa ubungamazi kanjani na bekuzoba impilo yakhe. Ngoba uma umuntu eme lapha nezibazi zameva esandleni sakhe, nanoma yini okunye, lowo bekuzoba umkhohlisi. Ngoba uma uJesu uqobo lwakhe esefika, onke amehlo ayombona, onke amadolo ayoguqa, nazo zonke izilimi ziyokuvuma impela. Kodwa umoya wakho lapha nyabo. Kuthi uma singahle sithedele imiqondo yethu, uqobo ishushumbe ingene kuye. Mawubekini lowo mqondo owawukuKristu. Uyizwi neBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu, okungukuthi bangaki waziyo ukuthi uJesu wayeyizwi na? ebhayibhelini amahebheresini nebhayibheli lathi libukhali kunenkemba esikahlangothi zombili futhi lahlulela imicabango yenhliziyo. Manje lokho okwakuwusolomoni izwi uNkulunkulu wayekwazi ukwahlulela umcabango wabo. Lokho kwakukuJesu, niyabo, yilokho okulapha manje into efanayo. Manje nina enikhona lapho angizukubiza muqa womkhuleko ngoba ngizokwenza ukubizela e-altar. Kungahle kube khona abanye lapho ongakaze abe komunye wemihlangano. Angiboni muntu endlini engimaziyo. Omunye bengitshela ukuthi bekuthi ababe ngamashumi amathathu izolo ebusuku noma ngaphezulu ababiziweyo. Niyaqonda ukuthi ngesinye isikhathi wesifazane wathinta ingubo yakhe futhi wajika nento efanayo yenzekile namandla aphuma kuye yena indodana kaNkulunkulu na. Kodwa wathi emikhulu kunalo niyakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba. Manje kholwani nje futhi nibe nokukholwa ngamunye wenu macala onke lapha kule mibhede ezinhlaka izinhlaka noma ngabe nikuphi. Kholwani ningacabangi ukuthi anina themba. Manje ukuba bengingani philisa bengiyokwenza kodwa ngeke ngani philisa bengingabeka izandla phezu kwenu futhi ngihlose ukwenza lokho kuwo wonke onalawo makhadi futhi bakhipha amakhadi insuku zonke. Ngakho ngihlose ukwenza njalo kodwa lokho kungukuthi lokho nje uPaula ukuthi ngikholwa kange nani kodwa bukani animthinti ngani nje na. IBhayibheli lathi ngumphristi omkhulu khona manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Ngabe kunjalo na? Hawu, uma engumphristi omkhulu khona ke ubezokwenza ngendlela efanayo ngempela enza ngayo ngaleyo nkathi. Bengeke na? Impela ubeyokwenza ngendlela efanayo enza ngayo ngaleyo nkathi. Kulungile manje mthinteni ngokukholwa. Manje Baba wasezulwini umhlangano ungowakho. Kodwa ngifundisile kulo busuku ngalona wesifazane omncane ebona into ethize eyiyo ngempela ngenkathi esebone lo moya okwahlulela uphezulu kaSolomon. Futhi siqinisekile Nkosi ukuthi amazwi akho aqinisile. Wathi lokho kuyobuya futhi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma ngaphambi nje kokufika futhi wawunguwe izolo namuhla naphakade. Imisebenzi wayenzayo nathi siyakuyenza futhi ngumphristi omkhulu kulo busuku onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Sidinga okungakanani ke okunye na? Ayedinga okuningi kangakanani lawo majuda ukubona ukuthi wayengumprofethi na? Intombi yakhulelwa nazo zonke lezi zinto kodwa bona izivumo kholo zabo zabaphuphuthekisa. Nkosi, kukhona abanye lapha abeza kanjalo mhlawumbe abangaveli eShiba kodwa bavele ezindaweni eziningi. Ngiyakholeka uNkulunkulu ukuthi uzozikhomba wena uqobo kulobusuku ungowangempela. Bese ke uzikhomba wena uqobo kubo njengokuhogela umkhondo kwalowo mama kuleyo nyamazana encane idiye eyenza ngalolo suku. Singabakho Baba, khuluma ngathi egameni likaJesu. Amen. Manje ngifuna nibe nokukholwa futhi nikholwe ngamunye wenu macala onke ndawo zonke. Futhi nje nikhuleke manje ningabukani nje futhi nikholwe manje futhi nje nikholwe. Niyabo, lokhu kungahle kungabi sikho. Umoya ongcwele ungahle ungathokoziswa ngokwenza lokhu. Uma engathokoziswa ngizobiza umugqa womkhuleko kodwa nje manini lapha omunye khona lapho ngisho noma u anginifuni nibe namakhadi enu omkhuleko nje noma ubani nje khulekani. Usobala ngeke ngazi kodwa nje khulekani futhi nibone. Ngithi nje Nkosi Jesu, ngiyazi kuleyo ndoda ayingazi ayazi lutho ngami kodwa ngiyazi ukuthi ngiyakholwa. Ukukholwa kwenu akuzwa. Ningacindezeli manje noma nigqume nigquma nisuke kukho kunani ngqo. Khuleka nje futhi ukholwe. Kholwa nje manje yiba nokukholwa.
Shall be held accountable for every unspoken word. unto thee, my children, make the crooked path straight, and ye are the Lord thy God, shall confirm my word with signs following. I, the Lord Jesus Christ, have spoken.
Amen. Be reverent.
Amen. Futhi hloniphani, ibani nokukholwa nje, kholwani nje. Ngezinye izikhathi kukholwa kwenu akuzwa ninakho futhi anikwazi. Owesifazane omncane wayenakho wayengakwazi. Bangaki abenu wake wasibona isithombe saleyo ngelosi yenkosi lokho kukhanya na kwathwetshulwa khona lapha eTexas. Kuthwetshuliwe kusemhlabeni jikelele manje. Ucabangani mnumzane na? Uyakholwa uhlezi khona lapha ekhoneni na? Kubukeke sengathi ububheke ngokuba magange kakhulu. Unezinto eziningi ezingalungile kuwe, unezifo ezelakanyanayo, izinto eziningi. Manje ngenkathi ngisho lokho, ukuze ukuxakile kufika kuwe, akufikanga na? Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho. Manje ngisihamba uqobo kuwe, angikwazi kunjalo. Uyakwazi lokho na? Lokho kukhanya kuvele nje wehlela phezu kwakho ngqo. Uyabo yilokho okuzwile uhlobo lokuzo okumnandi ngempela. Bengikubhekisisa uyabo kwehla ngqo. Manje yebo ulapha ufuna ukukhulekelwa ngaphambi kokuba usuke endlini. Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho nawe uhlezi lapho nami lapha uzokukholwa ukuthi uNkulunkulu na iqhubu elisibhono enye yezinto zakho ezinkulu kunjalo kunjalo na uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ungubani igama lakho unokuxhumana okuhle naye manje uzongikholwa ukuthi ngumprofeti wakhe noma inceku yakhe na ngiyaxolisa lokho kuyisikhubekiso kwabaninginingi yabo uyakukholwa na igama lakho ngomnumzane Stegen uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kukholwe futhi uphiliswe nanti ninikazi elincane lihlezi khona emumva lapho elinekhanda elimnyama khona ngaphandle lapha ezikhaleni zezihlalo yebo wena umangele ngenkathi lokho kushiwo manje ngaso lesi sikhathi uqala kuzo uhlobo olwisimanga uyabo into emnandi ngempela ekuzungezile uma noma ubani ezobuka uma ungakubona uhlobo olubukeka lungukhanya okuphuzi kwehlela phezu kweninikazi elincane manje okuyinkathazo yalo inezinhlungu zokuphathwa yikhanda okulihlupha kabi ngempela kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kanjalo uthi angikaze ngilibone empilweni yami lelo iqiniso kunjalo izinhlungu zokuphathwa ikhanda kahlupha njengobuhlungu bekhanda obuhlabayo kodwa zizokuyeka amen ukholwe manje ikhona indoda ehlezi eduze kwakho ngqo lapho futhi ngibuka ngqo ngokukhuthazela impela nalokho kukhanya kuhamba kuwelela ngqo ngakuyo nendoda iguliswa ikhathazwa amehlo ayo kodwa uma izokholwa uNkulunkulu uzowaphilisa amehlo futhi awasindise uyakholwa na kulungile angikaze ngikubona empilweni yami uyisihambi kimi usho lowo mfo omncane ohlezi eduze kwakho ngqo lapho futhi uphethwe inkathazo ngekhanda lakhe kunjalo kunjalo angikaze ngiyiboni indoda empilweni yami uNkulunkulu uyakwazi lokho niyabo kulungile kholwa indoda ehlezi eduze kwakho ngqo efake izibuko ebheka ngapha yebo ufake izibuko kodwa ngempela leyo akusiyo inkathazo yakho unokuthize okungalungile eqolo lakho ufuna ukuba ukhulekelelwe khona uma lokho kunjalo uvayiza ngesandla sakho kulungile lo mfo omncane ohlezi eduze kwakho ngqo lapho eduze kwakho impela benenqwaba yezinkathazo leyo nsizwa inazo yebo umnumzane efake uthayi obomvu ubunenqwaba yezinkathazo emndenini wakho nezinto uhlobo lo umkakho ungumuntu oguliswa imizwa futhi wena uguliswa uhlobo oluthize lwencindezelo ekhanda lakho futhi longu isho kanje inkosi elo iqiniso kunjalo kholwa nje ungangabazi kodwa kholwa nanga wesifazane ehlezi khona emumva lapha akubona lokho kukhanya kuhamba emumva lapho futhi wehlela phansi khona lapha na kuliswa inkathazo yeso nesinye sakhe oh uzokugeja Nkosi uNkulunkulu ngisize igama lakhe ngunkosikazi Chambers. Khola ngenhliziyo yakho yonke inkosikazi Themba, sukuma ume ngezinyawo zakho. Sukuma ukuze abantu babone ukuthi ungubani. Ngisihambi angikaze ngimbone empilweni yami. Sekuphelile manje uJesu Kristu uyokuphilisa. Manje uma lokhu kungesuye uJesu Kristu izilo namuntu naphakade, uphi na? Ngabe wethembisa ukukwenza na? Wonke lokhu okukholwayo, phakamisa isandla sakho. Lungile. Uyafuna ukuba ngumKristu wangempela wena ophakamisa isandla sakho esikhashaneni esedlule njengoba wayenjalo umama omdala wenyamazana iDNA. Umoya ongcwele uselapha nogcobo luphezu kwethu sonke. Awenzi ngani nje indlela yakho futhi ume khona lapha ealtare umzuzu nje. Uma ufuna uNkulunkulu ngensindiso ungeza lapha futhi nje uze lapha kuleli altare futhi ume lapha kanye nami umzuzu njena. Sukuma nakho ke uNkulunkulu akubusise. Noma ubani endlini noma ikuphi lapho khona ungeza na nakho ke woza khona manje wena ufuna ukufumana uKristu usoze wasondela kakhulu kuye uze uhlangane naye ulapho uyakhonjwa into ethize yangempela ujoine ibandla inqaba yenu malunga ebandla manje nijoine ibandla kodwa ilekho kuphela ebeni nakho nifuna ukubona into ethize yangempela uma lokho kungesikho impela uJesu Kristu azikhomba yikho. Bukani lo mntwana omncane eza lapha ekhala ezinyembezi zehle ebusweni bakhe obuncane. Akumangalisi basathambile abakadonselwa ezintweni zonke. Omunye ehle ngesikhala sezihlalo, omunye ngemuva eza ehle abantwana abancane lapho abadala esedlule okwabo. Ningeze na wozani khona lapha manje futhi nime nizungeze i-altare. Nina malunga ebandla, nina bantu ofuna ukuba nolwazi lwesipiliyoni lukaKristu enhliziyweni yakho. Ningeze lapha na. Uma eyazi inhliziyo yakho futhi wazi ukuthi ubungeke ukufihle, ungeze yini khona manje futhi ume lapha ngaphambi nje kokuba siqhubekele phambili. Wozani lapha nime lapha nenzele izwi lomkhuleko nizokwenza na. Wozani nikhombise melani yena nimela yena. Uma ninamahloni ngaye manje uyoba namahloni ngani lapho? Khumbulani ulapha. Umbhalo wathi lokhu kuyokwenzeka futhi nangu uyazikhomba yena uqobo elapha. Uma uyilunga lebandla futhi ungamazi uKristu njengesipiliyoni sangempela, ungeze yini ngalesikhathi na? Manje angikho kakhulu kangako ekugqogqeni abantu. Into kuphela engingayisho ngokunitshela iqiniso futhi uma ubukhona bukaKristu uhlangane nezwi lakhe libonakaliswa phezulu kuvulande ophezulu kuwena ophakamise izandla zakho dadewethu mfowethu. Uma ufuna ukwehla sizolinda khona lapha. Yehlani ngo futhi nibuthane nizungeze i-altare nenzele izwi lomkhuleko nje. Kwazise izwe, kwazise uJesu ukuthi awunamahloni ufuna ukuba ngumKristu wangempela. Ungeze yini? Sisalinde umzuzwana nje noma emibili na. Lunga lebandla lisivivi mhlubuki, ungeze yini ume kanye nabo manje na? Woza lapho futhi ume ngakhona wena ongaka uma ungakabi nalo ulwazi lwesipiliyoni noNkulunkulu ukuthi uyazalwa embusweni kaNkulunkulu kanjalo. Ikupho kunye ufuna ukukubona na? Khumbula ngiyakutshela egameni leNkosi, uma ungithatha njengenceku yakhe, lesi sibonakaliso sokugcina ibandla eliyosibona ngokombhalo. Leyo kwakuyinto yokugcina u-Abrahama ayibone yenziwa ngaphambi kokuba kufike indodana yesithembiso. Futhi siyinzalo ka-Abrahama yobukhosi, noJesu wethembisa inzalo yobukhosi ukuba ibone into efanayo u-Abrahama ayibonile ngaphambi nje kokuba izwe labezizwe lishiswe. Ungayekeleli enye into, uSathane ezama ukuthola ukuba ubuke ngale. Woza manje kusa ukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimunye emithanjeni ka-Emmanueli, lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethantala lisusa lonke ibala lazo lecala. Isela elalifa lajabula ukubona lowo mthombo ngosuku lwalo. Nami mangibe lapho nakuba ngenyanyeka njengalo ngigeze zonke izono zami zisuke. Ungeze yini futhi ukwemukele manje na? Ngilinde umzuzwana nje, omunye umuntu angahle eze futhi ame lapha enzele umkhuleko. manje ngizocela befundisi lapha abazalwane behle bese bema nami bazungeze sisakhuleka abefundisi khona lapho onokunaka nabanye balaba bantu kwenakhelene nabo abazoza ebandleni lenu noma ukuthize enikhathalele imiphefumulo eza kuKristu futhi niyakholwa ukuthi lokhu nguJesu Kristu manje khumbulana ngisuye uJesu Kristu ngumfo wenu isoni esisindiswe ngomusa nginjengobani injalo kodwa nguJesu Kristu mongcwele olapha kanye nathi ugcina izwi lakhe akadingekile ukuba enze lokhu kodwa wethembisa ukuthi uyokwenza uJesu wayengadingekile ukuba aphilise abagulayo kodwa iBhayibheli lathi wakwenza ukuze kugcwaliseke okwethenjiswa manje asikhathali ukuthi Pawuluni lwebandla osonta kulo uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu khona ukholwa ukuthi kukhona ulwazi lwesipiliyoni sokuzalwa kabusha ngobhaphathizo kwamoya ongcwele befundisi yenyu kwali ngo phakathi walaba bantu lapha wozani nenyuka ngo phakathi kwabo nibeke izandla zenu phezu kwabo sizobenzela umkhuleko ngicela ibandla lethu kuba nihloniphe ngakho konke imizuzwana embala sazi kanjani ukuthi umoya ongcwele uzokwenzani yilokho ke gudlukani ningene impela zixubanise nabantu ngqo wozani nibazungeze ngqo ngamunye manje khumbulani yinye kuphela into ongayenza ngokwemukela lokho akwethembise khona ngibonile ukuqiniswa kokuvuka kwaKristu na manje ngizocela ibandla uma bezoma umzuzu nje ekuthobeni ngenhlonipho nezinhlonipho kubo ngamunye wena ukholwani manje vumani konke lokho enikwenzile yiloko kuphela eningakwenza bese ke nitshela uNkulunkulu kuba anithethelele bese nikwemukela futhi nikukholwe manje wonke umuntu akukhuleke ngendlela yakho uqobo abawethu wasezulwini siza kuwe nemiphefumulo ezisolayo ukuthi kanjani indaba encane mayelana nalo mama omncane wenyamazana idiye wagcila phansi wajula ukuthi abantu bebefuna ukwenza into ethize noma babone into ethize yangempela njengendlovukazi yaseningizimu eyavela emikhawulweni yomhlaba ukuzozo kuhlakanipha kaSolomon nomkhulu kunoSolomon ukhola lapho umsindisi wesintu uJesu Kristu waseNazaretha basindise baba bathethelele izono zabo geze iphefumulo yabo egazini lewundu futhi ubaphe ulwazi lwesipiliyoni sokuzala ube ngumKristu asikho esinye isilwane akukho lutho olunye obelungenza lokho kodwa umama wenyamazana idiye yilokho ayeyikho siphe lolo lwazi lwesipiliyoni bosi manje lolo lwazi lwesipiliyoni sokuzalwa ngobusha embusweni kaNkulunkulu umoya ongcwele uselapho siphe khona Nkosi siphe khona Nkosi manje valani amehlo enu niphakamise izandla zenu bese nithi yenza ukuvuma kwakho uthi Jesu manje ngiyakholwa ngithathe njengoba nginje akusekho okunye engingakwenza philisa umzimba wami ogulayo ngithathe Nkosi ngiyakholwa ukuthi lapho umoya ongcwele ulapho uzikhomba wona uqobo ngisindise ngomusa wakho Nkosi yikho kuphela engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ngegama likaJesu Kristu mfowethu Grant ungahola ngomkhuleko.